Ndiyanda kulumbaru tanzi kuru umwa umwe wakatambula murumbe wakombera muga intu wakarige sitwe iga pati iga pati titu wakazi wakabede akutaisiwa ejo jagajitiga wakari igulu gabuyo bubiari halimi wakari wizugide mwini antutu manzi yagari igutandula imwanda awasanyo yajita umuhunga mungubo yajanda abobo pere uligabotu lino intutu manzi yagamana yonse kabera uligabotu Abobo oligo mpemega pati ya fegeru wa mapauni ahari kumi, laela, taga, sumasigu wamena iguri ya iwawe iwutanzi, iguzwa imusondo, ili abobo wakarijisigwega pati ahari wakashuma mwami, ulingwe ahari mwi, waka mzidizi ya inchobeli. Lino tuyanda, igumambila kusumana, iguomba iwutegwa ajani inguzu, siyawe ujoga. Ero lino aya mama lino angu higi, kabola na mwami kwa yanda, ndedegu ya umiami, mwenzi mwaga indi mwesu boswez, nyagu mwuzi alimi utandila imiaga ili, nyanda lino ya ugomena, ee wakandi tumina wakati, mwesu branam, bola uzondibone lo mwebuyo, ndiyanda, ugambira jintujemi, etana mwuka, erewa, ndiyaguti uyanda, viondiko mbela, agubika ibuyo manza, awe, alindime, gatani nga inka. Nyomurizi. Ero ndi ndi shumaguti ndago njia. Ikuwazi ya masuba angu ampo mbri FF Bosworth. Ikubaho mibonsi mbesi mwenyiga mwami umi. Wega sola iguswana mwenyiga. Sinaswana mwami oyo. Wega ndisya iwa mbri ingwe. Mbri FF Bosworth. Mbri mugutawusi. Ejo nche wamba. Sinagwide mtu omwe. Mwenyiga mbisuwa. Mbonsi igasola iwa amba. Yamba ujatizia FF Bosworth. Pere jintisyonsi. Luleme inchobeni, muna Kristo, zintu zionse, mugwe suwini. Iwanda na ulasi ya indiatu, ya maulu, amisenga ya gindi. Walo mugwe sumbo tulogo umui, uwajimbala, igapati, utandila, imuanda, abobo walo, walo, ya igumunzi, wamana alimui, wagari, andambira, wagari iguti, wagari igumunka elio, wagari kulindila abuyo. Wagamba kuti yendi jibotuma ningi, jabu migwagwe, njonya lino jindi, nagari igulinda pele wagati, wagalizi kuti, wagali yonka. Wagati ndiyera, wia kumishikani hili ino, West Bosworth, hili wagati, hey, muta, chori jindi jiramfu, West Branamu, segonji igukara wa jindi jiramfu, ndiya bugompama jindi jonse. Abobo wakari mwenye suma logo kulindime, utari, uselemuga, lino itina, nede ii, ukilagu nselelo, njo uruga, igu choga alimi ndisa, igu chogela, njoya, wabusigu, wamusondo, na pee, pao, njoya ndiga igwe nzia, alimi inga, wanitorela iga indiga lamfu, anini. Ili amugombele mwesu Bosworth, amugombe iwe utaleza alimi hindi, atola ibasigale, ibaga indi, uti, yabutuma nkalagi ya mulilo, kumugwesa, mabona, Ndila muyanda, wakali mburi tata ulindime. Mudala umbi walo, mwesu, siwot, ndi banga, ya salula kubantu laga jembala, ndila ya bayanda, ndi mwesu siwot mudala, wakala mburi, bobo, awalo, mwini, mwesu siwot wakali jembe de ukubene, seye, mburi mwesu boswe. Ya mugombele mwesu boswe, ntuzi onse, kaziga botu kusena onse, pele jiri jiri, walo uyandika na mipairo ya nu, iguta iungi, iwabuyo pele buyo, yawe, utileza uyomule gila guunka, murumuno. Lino elompao tuyanda iwe walo, junza na mwami oyanda, tia uzika umui, rezina, uzwa mungano eyi, mwesu so, kutu. Wagari oguno, iwasi ndi siku wene, wagarelega mu post office, Kwa niaga, helio, waka fidagu Veterans Hospital, ibusigu umwe, mwesu koks andime, agalu mkide uye mbuwa na helio, waka jisi, ya pati helio, waka fairino, muna Kristo helio, fede, uye musika, uzwa, umunzi, wadirwe, ya wakus, junza, masigati, 1 o'clock, mwesu nevi, andime, nkamu, ya nevi, ya botatwe, ya wimba, alimi, tuya, wabawala, nisuangano, Mwesu neviu andime. Nkuti tanizi iji ndi na utama bambe haji ntu na kugambo gameda ya bobo mpao jiwe yawe yoba ijuunza masigati awani okurogo umunzi watiwe yaba kutu. Ili mpao atuogo iwasonu ba wila fagari mwita kuti poli wila nuru. Ndaruwa nchoveni yu yawe ilini yu ni omulisi ba nagajibona ibuyo mwutendi kabela sizi ilitina walini. Usigila ndaga hiba. Wagari simugobo, ma, iwa mnyaga, alimi alimi, wakaswa kusimina. Wagari ponya awa, unembo, ya mungano, ibu sigumui eyo, ya gari usola, nimuleta mungano usiku mwumwe utandira mwiki ziotatwe kia inda wakai nigira mponya awa alimi nagari kusola umusindiri ya ugora mungano mkambo sehe iuti wakai unka mungano na wakai jisi nchito imwi insare sare ya mshogo uri onse mebabobo uri jisi mulombe uri mugamba usi wa baptisti betaa jisi nchito imwi insare sare ujimo mbrimbesi alimi wakasimina alimo yoswana iireza Bobo, yoba iwa masigati atu okroko umunzi watiwe yaba kutu. Ya walo mwesumehe abamu bano imba alimi utirwe elio ogwe. Ida bobo kutina umu yonu yanda ujaniga niswangano ndi junza atu na junza awani. Ndi ya uti uligabotu embona mwesu elio biro umuyumbi saa iluleme tu umunzi watiwe yaba kutu. Ero na mwisondo kuseni mtibelo uyoba ila pepelele. Ejo, imwesu na vio antela uyomusibia ujindi ejo. Jintubu yo utinatwa uunzia iwa au swangana wa uponya wa mwisondo imasi. Na nchindi nzi, jotia uchoga utina na urugila unselero gu Florida. Uyoba na mwesu Boswith. Andi zinzira umbewe nzia utantamuga iusa. Ndwe, walo mwinsuma waga indi uyandwa. Ejo antela zindi yesu ya mamalino uswangana. Ikutina mwami ajusumizie anjika eriwa tandizina awonja ikutantamu ikuswa ulingwe takukambana na pe alimi tandiyandi umutantamu pele munizi mwajibede ujisi izi ntu izi mbi nzwere de kujita ninonkawa kakamba kwa mwe keanda ikuamba awa kujindi nukuli iwa shonti alimi iwa ntu awe nsuma niliko mene ikuwanda mwajizi smithi awa kujindi ijitanzi nega mwona wajindi ilanfu Wapona buti mwujizi Smith. Imwaga wangu nishuma buti jindi jama malino. Nega kubona u Benton Harbor. Ndilangila ya kutala uge jindi jimwi. Uligabotu nishuma iuti jindi jama malino. Nega kubona jagari muswangano wadile mu Roswell. Elio namuye ya mwujizi Smith gabotu logo. Omo ndagadibola ulingwe iganji mutuwa jindi. Mutuwa limunga kusilumugila umungano. Kala amalasa waga indi. Gawulengere usule ya oi. Awusubabidisyo, gazi sumba na atala ansi alimi, zitontola, andime, tende iliomwe, galili anze, oma. Imanzi manji, agali winda, mumulonga, zita elio, mwyeze smithi, imunene, tulumba mwami, uzi barusyo ezio, ziandisi, aguji muyanda. Jindi yomwe, umwe inga wakamba, gusigumbi, nagali kwamba ula umwesu Freeman, oguno, mga kwa. Iyo zindi simwe umwe wakati muswa angano mbuwamani nabuyo chinze ijibamba mwesu branamu ya unka agunka mchewe jimbojibete mbuka nitu wangu uliarike mabona ngutina ya tali ya ijibamba ula njibamba ula wajisela ya busigu elio mboyo we ya kede alia alike zindi zindi elio kegambo ndabinda na ikujogela ulingwe nyomobona jini ya masigu kambo ya tali ya ijibamba ula ndamba ula wajindi jilanfu Njamba ula, uli oyu, umijisela ya wola. Zegonzi kumunga abuti, yebo, uliboti, sunumasigu, yebo, uliboti, yebo, uliboti, sejiti yejo. Ndilegabuyo agutalia, iwamba ula, elio mtu umui watalia, iwamba ula, magani, ayintu yumui, elio mpao, nilalia wa wola, mwabona. Alimu agwa kegambo, ulakala, ulindila, sumizimbi, elio kegambo, hiribobo, indali iwanda iwuti, mjiele, iwuti kambo, nseri iwanda, iwuswana, ibe nsuma, akusuka na manzi abo, akutondezia akuswana, uwesu, asumizimbi, agali iwuyo, gambo, kamushobo oyo, abobo lino, nyonsi, amube mpailo, ya wajiswa abapengede. Eri muga hebe, uli mpenzi, eri yonse, ya muga gabotu, iye mnene, eri yo, sebona, ndi, lino, bayanda, uli, mburi uji mwezi, umi dogotela awa, ee kutina, darubisi awa, ajumumbiri, leza, ndi jatire, nishoma, utileza, uyobamba, mama dogotela, upeda, igambo, uli nchobaga jitila mwanagazi. Ndila shoma mugu pandua, ndila shoma umisamu, nchobeni, ndila shoma, ndila utileza wakabatumina uguno iguzotu kwasia, mbubonya boyo, mbwagatuma umakaneka, bamiyo togala, asimu zimbi. Pele oyo mwanagazi imunini, dogotela, wali, mwazigite igusule iya we aguti, wakazwide ikule nde, wakanyia jintu, jagali iguonja, igujitwa, imutumbu munini ujis inkamu yabana. Dagasiru mwila ulingwe agusola ikupandula ulingwe inzila ibu inda umupairo elio wakali mga nagasi mkubushu inchobeni utandila umagumi obiro awasani nzilaleza mwaga ponya mkwanda imunini utegwa mkwanda wa malere wogia ujibadila jabana eno ya meningitis. Eroji mo kibihabi bobo ya imulombe imuni ni mbaga vete eyo mwami waka mkonya konya ao balo bama dota tibaga kunzia iku jimfisia ya kasira mga kumbuga hale eno ndagati lino mga hale bama dota la kikakula nziabu yo mesona imunene ya ilumulume obe wakati ee kunyina jiwonja iku jitwa ufite iku yo kurenge jagumani nina ndagati ee lino yintu chotuanda mkushoma ilesa utileza uyo uyo ponya uponya ee ndagati mwa yitiga ikurenge inga chiri ya swa ponya ao pere ikutina kwa gomba hao ibumi kwa kurenge uyozwa wanda inga wajigisigwe igapati wajini elio elio ndagati wanda inga wanguruga ponyi na ao hao wangumana imaswa mashonto wanda wea ujiswa iwinda liose pende ndagati welede uvika ilushomo iluwago iwana kurenge ndagati utina ikurenge lijipona uyofa utina kurenge yafwa uyopona elio ndagati lino tulagomba ee tuwa gomba alimi mboni mwonsi mwekabona lesa waka kuma imubiri wa mwanagazi ii mponyi au waka baga botu waka unka usena viobona bama waka swaya ibantu wengerete jindi nagali mbusu ulibobo taga jisi ujisa ii mpao kumane iutandila masuba utakwe haga inda wakatari ujiswa alubo eyo pao gabola iguja iguti dolopo yegamba uti uti nibaga patela togotela eru iguti amatogotela nibaga pandula eyo lino iguti na narubila leza andija tire kere baga tola oyu mwanagasi mkubushi ilapanga ikibelesyo mkusiriga iguzwa kulingwe baga mutola igusena ogu ya agwalo igugusia imatumbo agwe iguzwa mnita ili agwe azintu zionsi baga wesa iguzwa ujibusu agusi tonkora kumabazu. Eyo wakati atafre ya upandwa wa maora alifuga ya nitu yemui inasi wakati ya gali kulibonya imbuli ii jairo. Ogo kubaga msoela mugati iguswa ubusena guya igusena akubika maovari a plastiki atupila twa plastiki. Ejo antangalala pere wakumbwini eyo imatumbo a plastiki asintumbuli ezu abusi mwanagazi gale de mugu wambwa ogo imutumbu mwenini ndamba munzla ya kuyeya nchijo baloba madokotila bajisi mulandu wabujai wakaba ambila wakati munga sbranamu wakandiko ambila ili gati tiyo shoma iguti kulenge yesu uguti kulenge lefide gati nijisi imagani amui ago kulenge iliago lilapona mwakuti mwako nzia ujihiga yagari mwakati lata we exe ya ugulisiga kulenge ya i inga wasiba kurenge Wesley lijiri igabo tueni togonji iulibona uliginti yomelu zutu ya kujita mkutenda imwanagazi akumutenda ula mutubela kwa mana nukuti nagali imutumumunini nega mulega ilusolega ilusomu wagwe iulilesa muusena wakupanga jiberesyo mugusiga iuswa umutumi mburi oyu nukuti na nda ikuti na nda rubizia ikuti na nijisi igambo igarubide ndiyana ileza ingundi jatila nyomabona kambo seandi kutimuyeye iguti se shomi mugu pandua na iguta shoma muri wa madokotela azintu ogo uligabotu ndiyana kutimuyele do iguyeya mchomi anda kujita gamutana igusia mumutu igutari iguba veresia iguba jagu soregera mburi igu mbomobo elorino mugini hagonzi igupona wamana iguti na wapona ayo inchoveni marel imapati ilogo ayo aga sola kujitiga yindi mwanagasi nagalanga ansi akubona imatumbo agwe urubasolo mwe insazi agwe yagajita iwelega urubasolo mbi wagafabu yo mbulibo gafwa ba tija gari jintu imuntu imunini utagwa nkwaya wagafwa elio mutumbu wagari kutandila imyaga ya kukomena ili magumi obiro haibili na magumi obiro ayosanwe gajis ibana ibanini botatwe na bone bakukomezia chintu yos chanson igapati chega sola ingwa mubumi bwangu ndagati kunzira ya ujeya dokotela ulamulandu kuli kutina kabweza oyo mwanagazi iwa jisole gala uguyo kambo idolopo ndagali yojibadela pao jiruro bide tajere de kusumizikwa hee ndagwambila mwesu tajikwenziki elio tata jila jila kwenzega alimwe agwalo ulangirwa kambo ndimusi mwalimi wakasolegetwe Igubogo, mu California, nyonse, mulasimana na anjito, iwano, umutende. Gagomberwa, balimu o gubogo, waga usorwa awa, waga simba uyansi ilusigira, utunwe, gali, uliwonya, ali mkugo, lino, winda, mga gogola, winda, maswa nino, ajanza, winda, mutansi, asibela iziango, ziagali, igusule, yatunwe. Nyamwabona. Yirimu ndashoma mu Herald of Faith amwemwesi nokuba jindi nagaba amans awe mburi bobu yaga tundisi au ikubogo iwawe kukaka osogero. Mbo yaga ikomena mwesi omwi inzira mboji bohora ikutandira imwaga. Masimpe mbobobo ndirashoma jalo chintu yenzu mwabona jalo chintu yenzu kapati mwesi indi zichonto. Nagaji mfwa, lino amwesu Bothwells, wagombela mwana kasi ibusi umwe, elio nagaji si omwe, umuswangano wangu, pere, wamwesu Bothwells, wagali, kuhonya wangu wakatola, jindi ijiko kwene, anini, ulinchijo, ujejita. Wagamgombela mwana kasi, lino, naga, ubala, ibumboni, mwana kasi, wagaji si ikulenge, gara jisi impemo, yagali ya impemo ya weto. Ndiyo ikumo yaga tobela mwanagasi yaga jisi impemo lino ndiri jisi eji lino ejo chamugwesu Bothwells mpugu iyawe ilitegwa Kristo imusirisi ndira shoma na siguleta ilutangaro limwe lino jiri mungumboni mwanagasi azina iyawe akela ejo ulijisi wasimu kwa mwanyina ama doga tela azinti yonsi izimbi ziyagu tondezia ikuti jaga jitiga lino Uritwa Rock, Arkansas, iwusiku mwi Muganda, ngaringa ndapaila roguya, ikutari Little Rock, pere Jonesboro, ikuti, ndagari unga ndapaila, ndagati, ndio kalamane, inkago mbele imuntu wa mabanino, ndagari ajibu mbili kwa masuba, amasugu alirusere, mwabona. Ndiyo mpawo alimwi ambali, yaganda wagali mwanagasi, wagali vonya, kajisi, ila tambala, mburi uobu, Eyo ndagaya yakuti wakali kwa omoga. Eyo ndagati oh ndahela yakali 2 na 3 okro kuseni ndagati utawomogi mjezi leza musiris. Eyo wakati seomogi mwesipranamo wakakusia tagaji simpemo wakona mamatoko tila wakambi deguti kulenge yakali ya huyansi ujifuwa ijituba mulinguwe wakali ikutondezia. Eyo ndagali mkombelede akulomba mwami umuponya. Eyo kutondola mwigi, jone na jesani iguswa, eyo, ndagari ku Texakana, eyo wakari imurombwana, wakasamit igabotu, wakede aya, wakati, saa inga, ndaba aji, mwes branam, mwekasiga uyo aji bumbiri, umwi, wamaasha, wakasola imuton, zia, ndagati, ee, atuboni, iwakati, sena, wamuzwa uyu, mwanindo mwanini, ndagati pepe, sejiti, wakati, iutina walanga aji foto e inga, wajiziba, eyo, wakari, tukutia izuga, atunyama, itupenja, iwantu, Texakana, Eyo, abo, bagali, iba nyina iwaga jisi impemo, impia, kumani nina, yaga siuga, yaga mamitwe, mbubonya mburi imwe. Lino, ejo, jinka kutondeja kutileza, nagajibona gajijitwa, lino, lesa, wakonzia iwujita jejo, uli, muga, heve, mubawa, ejo, nagaromba kuti, ulajijita, umuntu mubawa, utawa nkwaya, uyanda igupona, mwestoni sena, wajisi intu imwe.
The axle and the trailer cut right straight in half and dropped me right down. It's about 3 blocks. sister off house where this person had been in the hospital there in Chattanooga. Well, we went up to see them. We prayed for the man. And God wonderfully restored where that man had no stomach, no bowels, and nothing down that front bill. And that God restored that man completely whole from him down. Now that's nothing at all.
Mambo, amen, amen, yeah.
Amen.
Eon chibotu,
yep.
Yalo.
Ee,
wiyo yeye tancho yon. Walo musiris.
Yes. Yes. Yes, brother. Sure.
Inha inda nchabeni dalimi inda dalengela lesa wujibu siya kulinduwe rombe ulago nzia ujijos nchabeni umutondesia ejo jiri mbubonya nchabeni nchabumboni ugole mibalesa lombalesa uyo jijita oo wakwa ikutina ngulesa singu ziyonse ulago nzia ibuita zintu ziyonse ikutina tagonzi ujijita zintu ziyonse Tarileza singu zionse. Uleji ntujumu ejo yutubamba obo mbotu bede mnzila. Mbotu bede na pe neunga toga jisi mitwe. Mburi ibayuni ntujumu mburi jejo. Uti ni watari siyabu pampu gunze. Yesu kupanga umu au umu yesu. Iguwa abu pangi. Igupanga mburi imusamu wa mubanga. Imusamu wa popla. Imusamu wa parumu. Aa kuinda nya agati. Igabo obo obo. Mbaba bete, igu ta kupanga, bamu iguba aboya, abamu iguba ama pepe, abamu iguba sigutu, jabu timwa, mabwana ngu, siabu pampu unze ya jejo, oyo oyo, wendeza jejo, mwini, ule jisi, zintu yonse, mumansa agwe, harimi indi sigutu inga, wajita zintu yonse, harimi, tuwajigombela, tulagomba.
Correct.
Yo, to you see. Ibama, we got to go to Manana.
Amen.
Because my hip was giving me so much trouble. I couldn't hardly sit down at this thing, you know, it wasn't pain, but it's down. That grows on my hip. And you pray for me.
Amen. Yevoli si, Nagasori Weya, Mujizi Snyder, Jane Jimmy. Nega yungu awa, mubu nani obo, naga eya. Naga ambila imwesu koks, naga ti, sega sori nukuba, edindi. Ezio, kemiswangano ya kutuluwa, unselo, ujigombero. Oto si njula oyu, jabosi, wani umagonsi, uji, pumpu. Mujizi, obo obo, mwajijita, nyomulisi, undambila ya kutuluwa ogu. Ili awa ujitiga, ikusiba uti, mujizi, wa mugawudu. Awa, sena, ibona, naba umwi, wabant ibabo, jigama ijabo, yaga ponesi kwa kujindi ejo, awose, ba, nyomulisi, ni percent impati, yabantu, aba, baga ponesi kwa. Eri kumane, ajitu yenzo, elino, mwyesi wawe, ndagali, de ijusu slo angwe, iwusi umwi, utandila ingwili, bilo, ya utalaba ejo, o, ili kunselero igwini, mumalundu, mu Kentucky, ejo, li. Jisi ibu yo iuti, mwaka jisi iji mburi, mwaka uud, rimwe, ti wakali, huu, imwega imaningi, mwaka anda edyo, sega, kide imanu, ulingwe neguba, ndagali, gamba ula, igunji umulumi wagwe, wakabamba yususulo. Ewa kaswa, akukala, akulia, jogera mwagati, gamba ula umulumi wagwe, wakabuka abuswa yulesa uli mubetesi wangu ya kusinisia ulezi uingwe kumbere ya jikamba uwe ejo sega musuba oyo mwana kasi ino mpao kubane ya musuanga nukwa kuponya ndaga itaru ito wa uji pairo boba sizibi iwe mpa elio wakari sigako mwaka mwaka ilogo uli inchijo elio wage mpa akupai uumi wawe uli Kristo wakatambia imutuwe wakwe uti wakari viopa uumi wawe uli Kristo kagira wago mwaka Mwinanja bonse, ni waga mwaiga, yupanga iweto iwangu wago jipairo azimizimbi. Eyo mpao, laganyona, eyo mpao waga, ujira ndano, kabela ndagambuona imunyina. Oyo, wagali mwajizi, oyo, wagali mwajizi, wagwe, elio, wagali antomwe, elio, nagali bieya, wagali, imuga ntua chari, kambo, nagali si, yatukede, utafuri, ibuzi wabu mwe, unselelo, ogu ya u, nganda ya chari, muga ntua kwe, mubawa maningi, mwami, Wakandi tondezi ya ipenzi, ndiaga jisi kujendi. Ero kuswa kuwa yonya, mwami wakakumamubili wakwe, wakede ari ya utafure, yawe eno, toni, uli, uli, unselero ogwea, gainka, uyomu, wima basigari, ero mwami wakakumamubili wakwe, wakwesa intu, chaga jisi, igusama, yonse ya, ubomi wakwe bonse, iguswa ulingwe, Iwo karabu yo alia. Ino mwana kasi mwanini, yonse, ulida ata eni, mama ni mambi ata fre, peresunu, wabura, igunze konya, akusunja juno yawe, mwati, akulia konya kumbari yangu. Chagas ejo, chagari kujita, mwurumu wakwe, wali kede, mwuri bobu. Elio mwes bansi, ga kede alia, elio sebo, gatuwa mbaula, elio wakasunguruga, akujana juno yawe, akujibika awa kumbari yangu. Elio jagari jabukanze, Mami, wakatunde ya jilinganyo kwenye alia, elio ndagatumina imurumi wawe, kambu ya gali penzi ya kubuga intu, ndagataria, ambila magani ajejo ya gajitiga, wakati mwes pranam, elio njenzila nchoveni, mboja gajitiga, mbubonya mburi obo, elio ngoyo, wakamu ambila, kabila mami, wakamu ponya, ya. Ilo pao jindi, iguswanga na niwagamana ibusiku obo, ilo, oyu, imejizi umbi, dagabona Charles Munini, amwana kasi, oyu antuomwe, dagaya, oyo, wele iguba mga intu wawe, pele, mga intu, mga masusu atuga, alimi oyu, mwana kasi, mga masusu asia, ilo, dagajitiga, iguswajile ngano, kuya mukona ata awa. Ilo, wakakari alia, kapukuta mesi awe, kabela mwami, wakatundezi ajile ngano, Nagamana, Rito Oji Pairo, Iguamana, Musangano, Wami Pairo, Iguponya, Ibajiswa, Rito Oji Pairo, Niwagajitwa, Kabaleza, Wagalingira, Imane, Wagempa, Agupa Ibu Iwawe, Wulingwe Elio, Pao, Igunyona, Agumuponya, Elio Wagajisi, Mapens Awe, Aga, Muzimbia, Wamiaga, Elio, Wagaseremuga Manu, Azintu Jons Mane, Nava Matani Awe, Agapusama, Ogo Onsi, Wakaindi iguswa kulingwe, misamu igola, iguswa umubili wakwe, limwaga botu uinda, waga limwa, mubumi wakwe, mwabwana? Ilionza mami, kulusia wakwe, lukambia, mwajitajejo, ndiyeguti, ago, kegano, mwabwana, mwajizu, eri obo, mwajita, umane, wambanzi, mapaundi alijiroba, mungwegi, o, ngulesa, talingwena, Ino ndila mwambila gambo, higambila mga sinevi, nagaya ndisa wakajisi imumbe, wasumumasigu, wapepe, hagajisi elio, ndijisi imigusyo, nishonto awa, yaga siyala, ndari mwa usinizi kwa, emega, nselero, akwingula, ei, imigusyo, hao ndijisi, yobilo na yotatwe imbi, antela, njetago, iweza sumumasigu. Yanda kumutondezi ya imu, yaswa ikupekwa, imu, gamba usi, mga sinevi, uyo, na, epila, Waswa, wii leta ulindime. Ini mamabwe ayumini nanzi, mwiyo bunusio 21, 19, 20, handuwa banya mabone, mwiyo bunusio 5, wamba 6, tairi yiyo bunusio 5, ngu 6, ndashoma. Harimba ni balu, bayi magumi obiro abone, ino gatambo gasara piu, mumatari yo 38 gamba nzi, koguli zipego, kuziere de, yotu mwa ujatigizi ilufu, doba gambo ni obiro, yiyo bunusio 11, Koguli basawali, kubayaguba, basawali, wangumana ibulelo wa miaga ili julu, alimuchobo nzi, wamubili, ngobayaguba au, mboguti, mbotu ya, igwe tega bangelo, ino, kubabuti, wamasusu, abangelo, baba gulinto, ibatanzi. Amamba imwe mibotu, eyo mibotu imwe, antela, tandi, igosiga gulingi osinumasigu pere na mwami wayanda, ndilasola kuyibweza jindi itobela kwa ubolela eyo ndi isimwi mibotu logo omuno sinumasibu abobo twapayira buyo lino akulomba imwami ikutugwasya alimi tulanjila mulinjio jakubinda kuli itobela o maminiti ali makumi otatwe awosanwe makumi one ino tata wakujulu ulelekete tulumbide kuli mbwe kuli zyonse zokatuyetera ero o yakambye ikaphati injira iluzya iwako mboluserukila kuli ndiswe ngila yeya ino ikusiku umwi alimi oyo mulongo wangu munini o kayisidwe ilogo kabela wakasika ajilawo tutumanzi iyakwe yakathali akumwayika wola ndionya akumanina lino ndakulumba eyo ngomba ibuyo iuti uyoba aumwi aumwi oyo walomba intumisiyo sinumasiku eyo tuzi ibuyo ashonto lusira yasiya tumunzi wesikwini eyo nchojamba mupayiro munini oleza ijintu obo obo mboba kasimpe nchobeni mwona eyo jindi tokotela nekutatamuka akuti sezi sena ikumona jimwi ilemeka mbuli chijo ili mpao mwami jesu wanjila ajila oleza uliga simpeloko kulindiswe alimi tulikomen ikapati ulinchijo tolomba kuti utulegere tonse iku nzira yesu ziyakutolo anzira yesu ziyakukuba eli o utuyeya ibuyo mwami ikuti tuli iwatunsi ibali imunyika yamutima nyika yamusinze achibi alupilungano ili tuangakwinda mujisitilisyo mbuli mojakapete iwusu iweso alimi tulabona akusiba ibuyo mbuli ijamuntu awa pele ibuzwa mwe jendi ejisitilisyo jakuhumburwa tuyokubona ibusu kubusu akusiba mbuli mbotu zizirwe wabo mbobusuba mbotu sukamina twalomba tata alino kuti kuyotukwasa mbuli mbotu sola ikukumika kubantu ijwi ilyaleza kuyenderana kunkombisyo yabo Mr. Marwas ons ikuswa ulindiswe tulikupulite imwami elyo twalomba ikuti uyokupha lekera iluse ilwako luphegwe kulindiswe nkhambo twachilomba mudzina lya jesu amen ino kukuhira mikusiyo seri uyinda mwachisi nyomulisi pere ndoyingula kububothu kwaluziba kwangu ngoyi umwi ndoyikathalisiya ibusiku umwi khabela ndakachitha kuwuleka umuya omwe tonse twakapezekwa mu mubiri wa khristu mulayeya nyonse ikuti oyo wakali mubuzyo ngwekachisi lino oyo ujanwa mubwini mu kakorintho matanzi 12 ujindi notuli tambula ikusiyakwa ikupya oku kulachitika walo koku za olu ndi wabatisyo wa moyo usalala na sena uli iwabatisyo iwamana na kuzozikwa lino ngoyo mubusyo ungubwene alimi inga twamanisha iyindi yesu mphonya ali omwe alimi sinu masiku ajunza masiku akumwibumbi oyo ukuma oyo oyo weza akuswanga ebaibele molisiwa anthu omwe alimi ilukwalo lwelete ikuswanga ikabothu anthu omwe alukwalo lonse ulumbi mu baibele pere kusowa piyo kuchibamba kuyo muufafi ya mtangalala mbuli mbwezi nzira ya kuchibamba pepe jindi washoma mwami jesu khristu mphawo ujisi ikuzyalwa ikupya jindi washoma imwami watambula imuyeyo mupya bomwe bupya pere taruri iwapatisyo wa muya usalala mwabona wole jisi ikuzyalwa kupya jindi washoma ujisi ibumi kuthamani mchiphego yaleza ejo japhegwa ulindiwe winda uluzyalo luphatikamphatika winda ukusumira chiphego ejo leza chakupha oyo oyo ungwa mathwi angu amuchoma oyo wakandithuma ujisi ibumi kuthamani wole jisi ibumi kutheli oko kuzyalo ukupya wasanduka jamba kuti wakanyonwa pere iwapatisiyo kwa moyo usalala ndikubika mu mubiri wa khristu uyendereze kwa kuziphego khambo ka mulimo takukubambi ikuba muna khristu uyenderedyephe ndikubika ibuyo mu mubiri wa ziphego mwabona lino umuya omwe bakorintho ipatanzi 12 tonse twakapezekwa mu mubiri omwe lino paulo ulati uli ziphego za ndene alimi mu mubiri oyu uli ziphego zilifuka zakumuya alimi mu mubiri oyu werede kupezekwa mu mubiri ikuti ukhube chimwi cha ziphego ezi zibola anthu omwe amubiri pere lino kuchimo chakuba abumi kuthamani akuba muna khristu uli muna khristu jindi washoma lino ikutali siulijengezya ogo kushoma inchozyo umwami Jesu akumusumina mulimu futuli ogo wajigamina ulazalulugwa ponya alya akuba abumi ibutamani lezo wasiga mulinduwe linamangirire bumi butamani Jesu wakati oyo umva machu angu akushoma oyo wakanituma ujisibumi butamani kabela tagabori ulubeta pere wazwa ulufu iguya ubumi ulijirenge jipya ponya pao paoro wakaswa angaja bantuba mwi utala munchito 19 gaga jisimuga mbausi utala ogie oyo wakari iloya wakasanduwa wasina ya Apollo ili Apollo wakari mwari misingusu mumakwaro harimu wakari utondesia mumakwaro ikuti Jesu wakari Kristo mwabona linama njuri Apollo kuinda kuchwi wali utondesia kuchwi yoshomo lulabola kukumpa ikumpa ichwi oye umpa ichwi yangu akushoma oyo wakandituma kujisi imu mivuteli samu ajungwa Apollo kuchwi wakari utondesia elio aba wakari bana Kristo wakari batobesi basi wia elio Apollo wakari utondesia uchi Jesu wakari Kristo elio wakajisi ilutangalo ilupati akutambula ichwi Nego abobo labasibyo rubabatisyo rwa Johane. Iryo jindi Paulo nagainda mukomwe yatana ya Efeso wakajana aba basiwiya kabera wakati sena mugatambula mwa sala ibuswa ni mugashoma mabona iryo jindi washoma Yesu wakati ujisibumi mutamani onkuzi ya rokupya ogo kusanduka iwago ujincha pere rubabatisyo wa mwa sala ni ngusu yalesa yakuti wabizi kwa mugati alimwi wendereze kwa uzipego ezi zifuga ya umuya ikubere winda mulinduwe muli kugambauka bavangeli baapostolo bemberi basisimi azionse zipego zya mubiri jasiga muli oyu yindi wabizi kwa mumubiri oyu ilejo tajikwambi iwingirira ikuba muna Kristo usitikizia uyo mwusena mjilao ikuba muya ukutauga mungano yaleza imumi lino mwajungwana mwawana lino mbuzio mwakuti atu ingole omweweyo uli mbuzio yotatwe umuya omwe tonsi tukala patisigwa mumuili wa Kristo oba mbini ibago linto batanzi tuwa yopa wingusi uli oyo chibote ujindi ejo tuatambula iguzio lakupia ugunaje tiga za ejo chejinzi ejo tubanda iguziba umuya omwe pepe pepe umuya omwe tonsi tukabizi kwa mumuili omwe mwabona ejo chajijindi iguzio lakupia no kutalia iguzio lakupia kutalia jindi wa shoma mwami Jesu linogona tagwei tagwei jintu yomwe linamusire ilonchinzi nchokonje igujita winze ya kushoma nukuri kumbi nchokonje igujita ino inga wajitanzi igujatilizia nchijo kuinda igujishoma poyo ndambire jintu yomwe nchokonje igujita tagwei jintu yomwe nchokonje igujita usure ya kulishoma linakutina kufumba jintu yasiga anze ya kushoma iwago tajiri ya mujito wago wini mujito areza kidago lino ikutina kwamba ikuti jindi kwa zindi singi ndagabona zindi singi ibantu baga tambula ijesibyo yitanzi ya kwamba ora mnyambo mulimu ya usalala alimi hindi zimwi ikusukana abantu na gubauma akubauma uma iwamba ikuti kujamba 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 yomunisi ulolo lapala zindi singi kujamba 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 mabona chintu jimwi ejo kwa jita omwini alimi 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 taji taji jiti ta ta ajejentu inga onyonga na kumyambo inga wajana ii zintu zingi ikulimwa pere kuti na jimwi jabula anze ushomo iwago mkamilina jedewa ijipego yabulesa yalesa yapegwa kulinduwe mabona ili kumuya omwe tonse tukabizi kwa mumubiri omwe owambini mabona ili wabatisho wamuya usalala mujito wande ikuswa uziarwa ikupia umwe ntuziarwa umwe ndubabatisho umwe uleta ibumi utamani umwe ugupa inguzu ugupa inguzu ugumi utamani mwabona ikubelega lino mwajungwa ya chibotu lino ngoi umbi wasila wabiri winda oyo mwega jisi ibusigu obo wakali kuli muya wa Jesu maziba otatwe mwili wawe nyuwa kali mugabanda wakali kuli muya wawe lino muya wawe utina mwatovela magwaro inga tualeta imasena imanji pere yalibuzia nguni ujisi baibere mwesu striker ujisi baibere na chibotu mugesmebe urigisiyomwe uni janina intemba usio 1610 alimu nguni ombe mugesot urigis bible ao na mugeso striker ya naba umi uni janina inchito 227 inchito 227 yero nu busana butanzi yindi Jesu nagafa yindi wafa mubiri wago urafa ibara irufu yamba iutambura upamburwa ibuyo iguswa ubayandwa heri awa wagamba yeji mumusarari Johane ijipati ya lebeni oi ungwa utari mundijatire omo mumusarari Johane 5:24 oi ungwa matwi angu ujisimumi butamani Yesu wagambira mata oyo wagasiga uzomuswana wagati iwuchina wali goguno Mugesu na atafu. Pere, nukuba lino, ufunga nchogonja igulomba. Lesa, uyoji pa ulinduwe. Wakati ndimebubuge abumi. Mabona, oi uchoma ndime. Nekwa kuti wakarifide. Yagupwana alimi ufunga oi upwana. Uchoma, mulindime, takafipe. Lino lino, chejo jime la Yesu itafi. Ilumburi, mwesu wa winda. Mumulongo wa magwalo, zintu zionse zijesi matarigiro, zile jesi imagorelo. Zintu ezo zitawe matarigiro, zile zita jesi imagorelo. Kigagwa jindi tuwasumina Kristo leza, tuba ibana balombe abasimbi ibaleza, kawela ibumi Yesu, tabu gori ibuya, muri ibumi waleza, mbobu taguri, tujisi ibu tamani. Lino bala walionse, twagayinda muri ndiryo, ibala walionse, walo mwawe wajindi. Walionse alemwi bala liswanganya walionse eyo tulajana awa iuti uli ismagorelo mburi uyo ikupanga onse marwas onse wosu wose isubulo zionse gehena iwayo irejisi magorelo perebu utamani tabugwe magorelo kambo tibu kajisi matarigiro tabugonji kusaya kambo tagwe nyugwa kasiarwa tabugwe matarigiro ama suba Tabu jesi magorero aje indi. Linonzula ilike njotu wonja igupona jagutamani kuinda. Mugutambula jintu yimu ejo itamani. Halimu lesa wagali. Utanama jintu yiyonsi wagali lesa. Lesa tawenaga jesi matariyo amagori. Halimu lesa wagali oyu muu ya mlemu. Wagamu tondesia mburi. Mbibala ili jiloba ya frijongo eyo. Mba. Ibuta mwini. Nibuaga kumba. Inyiga. Ibuti. Yugatauma. Inyiga. Alomans ibuyo. Mubalo. Wagwa ongomana. Iguanyiga. Jintu. Jijipanga. Hele lino mburi lesa. Mbali utamani. Alimi. Wagali. Ulondogete. Ruyandisho rundogete. Lumulo rundogete. Rutangaro. Rundogete. Ibu kutila. Ulondogete. Yons ili jiroba, mburi mbotu njira mjobu nisio. Yaga yutuga, yaga panga, ilesa, wagali, ibulondosi. Yuntu yons zindi, zilanze, yaga yintu njimu ejo, chaga sandua sandua, iguswa ulige ejo. Yons labyo, njotu kunja, igujoga, kubulondosi. Yutugira antomwe ajejo, ulondosi, ngulesa, pao, tuasiga, kubulondosi, pao, tujisi, mumi butamani. Ibutawe magorero na bagutawe agutawe chiri yonse waro bumi butamani bali yonse ino walo ugana na yabuntu imuya kambo fulai tola ni Yesu kujumbwe ja bagaba ibasalari ibesu umubiri oyu eyo mubiri mubusima butanze yendeleza logosi niaga swa ulireza o muri Wega inda muri kago gatolega iwita iguti jeimo jamwana utamani waleza Walomboli, wega mbagale, ibala, talibambi iguye ya, igubo tagwaro. Mwabona, tawubanzi iguba imwana utamani, kambo imwana wakajisi imatarigiro, alimabobo chesu wakajisi imatarigiro, leza taga jisi imatarigiro. Mwabona, pere mwana waga, igutarijimo, jamwana utamani, pere imwana oyo, wakari antomu atata umatarigiro, wakari iloposi oyo, wakaswa ulireza. Ili wakali teofani walesa oyo wakaswa ichiwa jabuntu ya tagajisi imeso mburi mbomu wana meso mabotu kaya gajisi imatu mburi mbomu mpa kere iwindira kukumpa mabona ya gali teofani iguti osu oyu frichongo wakali tola ansi mumu teofani mwusa waka wana jindi waka inda umara mburi wabo waka wana sibela siyasule gati waka wana mburi mtu abramu waka mwana jindi Naga siruge ansi, mumuili wabuntu, agulia inyama, ya mombe, agunwa imugupa, agulia bata, Abrahamu wagamubwana, muli Waga njira eyo mpo, waga simana, ponya awo iguzwa, uli nchijo. Tuya na uchimuwiri, Yesu ipangetwe atuntu tuli ikumi asamba mwe, itwanyiga, tubora iguyo anto mwe, ilulesa, waga tubika anto mwe, takubika ibangero mwilo, umuwiri, eyi, ibangero awo, laga imigila awamba ura, ibangero, baga libantu, uli jomwe, alimi, ujindi ejo. Inamuone, tujana bobo, wabari ni mbele kisedegi, kitalesa imwini, tagunza igwa umbi, kambo wabari imwami, wa salemu, uringu Jerusalemu, taga jisi bawishi nanka ibanyina, taga gunza igwa Jesu, kambo wabari jisi bawishi abanyina, taga jisi matarigiro ama suba nanka makorelo abumi, uribyo omwe, ujis ejo, uyungulesa, wabari resa, bakara awa, mutheofani, mwabona ambone. Mwami wa Salemu, inoresa wakapona iwinda mubukalo, iwinda mubantibawe, wakaliresa muli Davida, wakamubamba, iwukala atala, ya mulundu alimwi, mwami kwa agagwa, na kwa omboga, uyumu ya ngwenya, wakaigurulwa, muli Jesu, mwana wa Davida, uyu wagagwa, mucherusalemu, agulila. Josefu wakasambarwa, wansiriva, sirima gumi otatwe, wakasulaigwa, uliba kunyina, wakayandwa kuliwisi, wakasigwa kujanza, ya rubyo, ya falao, kabela tagwe muntu, wali kwenye kusiga chita, muli usora, ikusiga kuinda, kuli Josefa, kabela mwembo, wakalizikwa, amazi onse, agafukamina Josefa, jikosi ya najirondogedi ya Kristo, uyangali muya wa Kristo, ikawupona, iwinda, mubantu abo, mwabona, dinorino mpao, jindi Jesu na agafuka, wakari iresa, wakari urugwa, mumuiri, lesa wakala mtu, mbilao, yarunungo inzila iyo mtu, wakagonja, igununa irugono, wakaswega, iwa Israeli, wakajita iguwa simugowa, wakede guba simugowa, wamu insirogo, ipugo liarute, wakajipandura igabotu, alimi, wakajita iguwa simugowa, wakobolesa, wakajita iguwa sigamugowa, umutu, iute wa mtu, wakonja iguwa sigamugowa, ulireza. Mwabona, wakari muya mwenguwe ni mtu wakajita, jindi na kasirwa, kambo walo muya wabulenge, walo muya wanyiga, walo muya wa ii, galeza iganyiga ei, walo nchisugira ibuyo ja Adam. Imusamu larusi yarudura wini, ziteo silarisi yarudura zini, banyama balarisi yarudura beni, bandusi balarisi yarudura beni, balu zipangurude yabulenge ibutanzi. Mwajungwa? Dinorino yindi imuntu asiyarwa, lasiyarwa kajisi muya, mwenigwe wanyiga ei, kegambo werede iusiyarurua, kambo oyu muya uswa, ugumita, iwawisi anyina, ogo, wakari iumita, wankwela, aliminchoveni, wanji igupona waliyonsi, abobo, werede usiyarurua, eri katana kwanzia, Iwita yejo lesa ugasiru ansi, amuambila inzla, ya usiyarurua, kambo tagaji inzla, ya ununa imweni, taga jisi ulangisi, taga, gatawe ulangisi, gatawe resa, gatawe Kristo mwenyiga, gaswegete, awinyonyoga. Wawa, tawwe jintu, nchago nja iwujita, wali huna mwini. Wawa, wanse, tawwe magali na, wagali mupaisi mupati, iutina, wagali bishopo, utina, wagali popo, ufumla, wangabede, uli jisimulandu, muli muntu utobela. Abobo, jaga tola umwi, wataga jisimulandu, wujijita, eyo umwi alike, wagajisimulandu. Wagari ilesa imwini. Alimilesa wakajita usaluga ansi ya guma imutu. Alimi wakasiga mujiwa ya Kristo. Uwusimpan mora warufu. Ukwisya iuruma warufu. Akutununa urisebo. Iutari umili mwayasu na umubotu iwesu. Hajis. Pere urusialo iluwawe utegwa tufutuge. Kao tutambula iwumi iwawe. Umubili ukwiga alimwi lino. Tulibana ibalombe. Abasim ibalesa. Kambo tujisi iwumi utamani. Mugati iwesu. Tulibana iwalombi abasimbi iwamaleza. Kigana kwa Jesu, mugwa mumi, elu tawe mtu, tawe imagani, mbali mubi, mbali mubotu, jindi, nagerela, jindi asia enya, kafidepe, uligubusena mumi ibumbi, pere uligisi ibumbi, buyagulora, agumana, iusuburwa mugehena, kambo, gani jito yawe, wa, pere negwa wogo, obumi, uere daumana. Uri mchomo omwe lusutu, wabu omwe kutamani, lino twagainda muli yejo kuti nawo munthu wakonzya iwe sizili akusuburwa waliyonse tawenze kusuburwa waliyonse ita kuti ujisi ibume uthamani kuti nawo ujisi ibume uthamani wakafutuka wabona abobo mushobo omwe ndiwozo twabume uthamani nkhabera oyo ngu zoyi ibume baleza elyo tawenze kuroba Pela bibali mumusina wabwa wakulindira ukupenza kwa ulubeta iwabo ubeto wa kwenda na umijito yakajitwa mumubiri ikubusuba boma manino inopere sebo sibi syabantu bamwi silabasololera bamwi balazithobera ndine kuti na twaliyamba izili yesu ulatudatira kidago katukasole ibiyimikira kulubeta iwaleza mwajungwa amulange Baroma 81 kidago takujikwe lino lusulo kuli babo ibali muli Kristo Jesu bali muli Kristo bakaswa kulufu kuyakubomi babona takajisi lusulo alimu pakali muli Kristo Jesu ahabo batendi muli basinyama hererenda muli muya babona oyo unkwa machu angu woshoma oyo wakandituma ujisi bumi butamani ere kuti na ndakasuminwa muli Kristo khabera Kristo wakathola lubeta iwangu alimi ndakasumina imulungo wakwe asibisi yangu mwakutilesa mwakunja ikundibeteka wakandibeteka kale jindi nakabeteka Kristo mphawo ndilangulukiti ikuswa kulubeta phawo jindi ndakubona ibulowa ndiyo mwindilira mwabona pero lino ibabi thabali bobo walounkha musana wakupenzekwa iyo tulize kuti obo mwini ibabi walaphona uli musana wakupenzekwa uli musana mwatahi ewo ngenzira aba basimisimu abasi busangu mbabaita nyuya yabantu abo ibakafa mushobo umwe abasiku sangabala kudhana ikubi zinthu nzobasala ikutina mwakasola ikubona imwezi yayo ya nkhambo ziyitaba amulange oyo mukaphaipa jano yangu kathanya unkha imalele atoni moton mbanga vakajibala chano ejo iwenji iwanu mwakajitha masimphe alimi mwajilimu Reader's Digest sena mwakabona ikajitha iunkha ejo ya mukaphaipa simi simo muphati loko munyika mwayakasola ikuziba imaphepha ali khumi abiri kukano kakwe kwa myaka ili makumi osanwe pakali mtholete kunyika yonse kachizibiyo ya sayansi azinthu yonse ikuti wakali kwamba wa ntchopeni abafu abantu vakaitu inzi isina lyaleza thakwe ndiyakambwa ndindi yomwe thakwe iwempha thakwe kuphonisikwa kupoleza kwina chinthu ijatikizya nchicho mwabona zinthubiyo yakaliko vakali ibantu vakambwa john sena ulindisi ndime george pakali kusina kuli bobo alimi ndakachitha ichili bobo abobo alimi bobo abobo ulabuyeya na ibusena mutakaunkha akuchitha cheji mwabona kukonse kopasi vali kwite vakaunkha kuswa thabali thabali chinthu isichede chitha rubeta yinzira imusamu nkhouyeme kwakunzira khouwida iyo chinyimo chokha awo khekambo khenkhana akukombera ibafu mwabona miphayilo yakukomberezesya na miphayilo wabasalali akumwipombi thakukonji kuyenderana kuji yaleza thachigwasi kukombera umwi amana ikufwa valimanide vali bala vakayindira akati kaluse aluweta yesu wakaamba bobo muchiphati 16 ya msali mathayo wakajisya chiphati ya 16 ija mako ndachoma mwachipete imunthu mukopi alazaro thawe munthu ukonja iusapuka imugelo oyu akuyosola iusapuka thawe mwabona abobo chilachipamba lino phere Kristo nakafa zinthu zyonse zyakapha ibombo kuti wakali Kristo inu athuye mupusi iwako inthu yithanzi nyenyezi yakaka imweka yisupa yakapira mwezi tiwakapha mumoni wawo inyika yakasunganya myalayo iulufukiri wakwe elyo wakaunkha akuyokambaukira ibunthu wakali munthalongo wawo wathaka yemphwa mucindi chakukhazika moyo mmasuba a nowa wava kachitha kuziba amuchilonje ejo ere kuti na uli sisibi mtoro awa sino masiku kwajiyeya ejo achontho wosupa womwi aya makani mabuthu ngosuwirira jona eno uyoyandika ikupha bungoni kuinda kulingawo ikusena komwi iyofukama maswi ako pakuthakwe kulanganya na anthu weni anthela yotola myaga ili siulu siri kumi uzida isunu antara tawugabi usigira i useni ufumbwa bwajibete ya kufugama ubusena bumwi alimu ya kuhwa aya ngawonya magani mabotu kagamba uwa ikuchoga konya kulindwe kamomia yangamana ikuwa mtolongo yatake mpwa kendi inoki alimu kendi mwonsi yuagagamba uga ilunowa alimi ukazi emoyo waleza mbuli bwajibete eno kulindila kujindi ejo jerete iwora ilunowa ainoki abons ibabo kaga igamba uga abawo ibantu Ibaga sega, agwa fubasia. Edo, bagali mnganda ya ntolongo, alimu jesu waga inka. Yoga mbaoga, kubuntu obo, ugali mntolongo, waga pa ibumboni. Imachulu, waga pa ibumboni, wagali obo, inyiga yaga pa ibumboni, wagali obo, kehema, yaga pa ibumboni, wagali obo. Ibaga yagati, ya, yabida, nyaga mingi, yaga inda, mute mbaozio, ya mwesu, gala nte mbaozio utina, ya ujita awa, nte mbaozio 16:10. Kambo tagasi ibuntu iwangu mukehena nanka iwuti tagasi umu iwangu usalala iwana kubora gala jintu chidonya mwesu mugati awa petro haka gamba uga munchito ipati ya 2 ya mpango ya 27 kambo tagasi ibuntu iwangu mukehena nanka iwuti tagale nyeri umu iwangu usalala iwana kubora gala tumpango tobiro atala alinkago mwesu abo inga wajana iyo Ikuswa kulichijo. Kambo Davida waga ambaku jatikisya inguwe. Ndagabona mwami umbele. Ikutilionse ulikubusi iwangu. Nkambo uli ikuchanza ya lulio. Ikutekwa tasungani sikwi. Igagwe mwa wangu waga segerera. Aruri miwangu waga komana. Alimwa walo mubili wangu. Yorio gesia mulangisi. Kambo togasi ibuntu iwangu. Mugehena. Nanka ikuti. Togalegali umui iwago usalala. Ikubona kubora. Baraga mpango gatobe alino. Yondi ubuni tanzila, yabu umi, yondi bamba ikusulatu tangaro, abubone wago. Ili ambone, lino, mwensuma, kamboni kwa Jehova, yanda ukubusia magani, ajejo, wabona, ikutina kehena ambusena, mazikiro, igabanda, ufumba, wenda ujita, ikutina ejo, imanina ujumwe, pawoka ambonsi, chagati, segasi ikuntu wangu, mugehena, nanka uti, segasi umi wago usalala. Ikubona kubo ino uchatikizi ajejo mabona ngoyi wakari imobili wakwe mjombwe alimu ibuntu wakwe wakari mkahena kakamba uga gapona ino uchatikizi ajejo wakari mthiofani yakwe alibo ibuntu wakwe wasere mugira oguya abantu abo wakari mthiofani abalo elio wakari ibupa ibumboni ulimbabo abo batake mpa Mugo kazi gamo, wa mumachu amui, wali wankomona amuli yangu, ilo jindi muli yangu, ni waka huga, ibu chuga, mkabela bons, abo, ibu nchu, wage mpa, wakati, ngiru nyungu wa wanagasi, ngiru umui oyo inogi, awa, ogia, mparadaiso, gusena bumbi, mutaswe gari imasena, otatwe, no, ibu sena, wababi, ibu sena, wabarami, ake hena wayo, mabona? Muri wa Trinity ya ujulu, muri tata mwana, amuya usalala, muri Trinity ya mnyama, usisi mweji, ni mnyama, alimi jando ya mnyama, ilu zionsi, ezio, amuyeye, yonsi, ilimu Trinity ipanga, umwe ulondogete, wakarondorwa, umwe, mubatatu, buntu, mubiri, amuya, manzi buloa, ansinga. Wawana kufumba bobede, wede iweza yutatwe ikupanga, omwe ulondogete, weza kilasi ya makona otatwe, akulegela isuba, alindidyo, ulachana frijongo, ulondogete, wawana zintijonsi, wede uti, wajisi yutatwe ikupanga, omwe ulondogete. Yoli mamye ejo, jindi nagafa, wakamuka, utanzi, akuyoga mba ugira ibuntu, yuatagali muntolongo, wakali muntolongo, akupa bumboni uti, wakali runyungu, wamanagazi. Wagari umwe oyo inogi, nguwa hagabona gabor anto umwe, agasari ibagwe, wagari siolo sirikumi. Wajita upabumboni, wamagwalo iguti, agamba uwa, anowa, alimi inogi, alimi, agarurami, iguti, wagari umwe oyo, iluzionsi, siyaga yishiba. Hawa wakasaruga mugehena, na utambla zijaruzio, ziarufu, agehena, iuswa kuli chablosi, weta, atala mparadaiso, na uleta Abraham, Isaga, Achagobo, Agarurami, Agubusia, Matayo 27, kabera, bagaswa mugi umwe, agunjira mumunzi, akuonegela, kubantu, mugagwakwa, hararuya, hawe, dinopere mubili uwawe, ujendi ibuntu iwawe, yugali awa, igabu pa imboni kubaswegete ansi awa igatola zijaluzio iguswa uli chabulosi akutoga akuleta Abrahamu Isaka ibuntu wagwe wagali ikedemo ibuntu wagwe wagali ansi alia uyeta kamera mubili wagwe wagali kede mujumbwe akukega ambo Yesu wagati ibantu alati kambo Yesu chagati mazwa otate yobusya mazwa otate ndowa wa wagafa muri basanu isigati igabuga musonda kuseni era mulangirire magali mugati gamasuba otatwe uti namwa chana lexicon kambo wakati kuti Davida wensi yabonanige ubonanige wamu ya usala wakati segalegeri umwe wangu usala ibona kubola wakati si kuti wakati ujatikisya ngwe wakati kuti wali kwamba ngwe wakati umwe usala walesa alimwe wakati kuti ikubola ikutwa ikuswa mawala ali imagumi ali jiloba habili amwe mugati igamasuba otatwe wali biya kuswa alubo mkambo makwaru kagwanzi kuchorwa wali mjose ishomezio omu ya jatizia ndibe aku jatizia nduwe chijasu wakati amyonyone o imobili kabela njobusia umasuba otatwe kambu wakati segasi ibuntu ibuangu mugehena na nkawuti mkalegele umui wangu usara kubona kubora wakati si umasuba otatwe utimobili wakati kiyo tuwa omu ya taga kama iwamasuba otatwe azwidi hepe mnene taga jitancho hiyo wakakara ibuyo iguswa muliwa sanu isigati igusigila musonda useni tawe sero yomwe ya mubili oyo yaga gonzia igubora ili wakafwa igujitua imbaumu alimi wakari elede na uhunga ilwa mujisira akulala mugabanda mujisi ejo jipya amutumo mtuala buyo mawola kabela utariga igubora yebu unka mu guba guba uga nyomrisi mubili wago mpemo yago igai bobera asintu igubola watarigizia ejo isi ijepia amutumo elio wakatariga igubola kambo wakari mubili pere wakarizi sero elio galitana igubola utilesa wakamba iwinda mulitavida musisimi segasi umi wangu usalala igubona gubola omwaga wese ichi yalesa akupona kulindirio lino ajimu ishomezo omia jagari kutatisi ingwe lesa wakajisulisia chimu ajimu chahyo elio ajimu ishomezo jatikisia imushomi lesa yojisulisia ajimu ishomezo jayo amen amyame buyo jaga simpe ulijalo mchabwini amen ababa buntu ibuagwe sena uye ya ikutingu pepe ndausa au muya wa Yesu kwa gabete mumasuba otatwe mubiri wagwe wagari mugabanda muya wagwe wagari mugehena kunsi ya silao fiansi kabela wagabuga ilo inga ndayundisya igambo ganini ganini iganga igamukwasya igapati jindi nagabuga wagwe jindi nagabuga iguswa wafu tagari namanisya incho hiyo imulimo warununugo mbombobo iwala yita nusangia inti yonse imulo waga bedruwa pere ogo yosya wakena ogo yosya yuayumbwe eryo awa jindi na nagafwa waga sumana nchobeni tagarega igubelega jindi nagafwa waga sumana na kugamba uga nijatire uyita uga iwangu utatambuligi naera pe tagarega pe togafi pe mubiru wago inda wapumona waga hindi peleza ya kubusha waga shomezi ya uti uyawajita pele togonji ibuya iguloba mulileza mwata gonji iguloba mbombobo amulangi wage elyo nagama na kufa nzi ibafu ulibasibuya wagona inu wakari nzi waga monega mbuli mwagamba ujatikisya Lazaro ndainka kuyo musisimuna leza waga jita kumusisimuna amulangi waga inka ansi eni waga sumana na kugamba uga alimwi wakakamba uga kubuntu awa muntalongo kainka moonya mukehena gawe sasi chaluzio ikuswa uli chabulosi gacho kanchoveni kakukamba uga alubo muparadaiso kakubuga uchogena ubuswa watatu igaswala baposolo ibagwe igwa masuba ali magumi one alimi mwamba nino abusuba wabufote wakasuma lanchoveni uya kuchulu kambo sintu yonse ziapegwa ulindiswe magwesa azintu yonse zimbi wakanyonyona magwesa onse ikusumba usia kwonse akubamba imundando wa mipailo iguswa ansi ili ya ulemu mukutanta iwagwe wakatanta ukara ujanza yarulyo na oyo mupati sikusunda imusundi mupati ninchoveni ilufu tiwaka kwenza umujatilila Gehenna tiagonzia kumujatira, niga tiagonzia kumujatira. Yini nagali and aniga, wagapegwa, wagawuka, moons once maningi, you want to once maningi, agupegwa sina yans maningi, el chejo, togamujitira, wagainka, ujerugo, moons once maningi, imutu, munini maningi, wagatanta musamu iguti, amulangiransi, kogomutu, kwagamuvika. Wagari, sibusanzi imatende, inchito yans maningi, yagari kuonza igupegwa, wagaba wans maningi, elio, wagaitwa isina yans maningi, yagari kuonza igupegwa, bese pule, sibwami, wama daimona, muntu, wagamupa isina yans maningi, musana wans maningi, agumu, kumina, uzilawo, yans maningi, ya gehena yans maningi, yesu wagamugusia, agumu, kamina agumu, julu, atala maningi, isina, Hila atala maningi, umasina onsi, aleluya ba, akulangila atala, iwa na chulu, juna jago, hilo sumpigwe, atala ya machulu, achulu. Hilo sinapati maningi, yega sola, guli kwa uchulu, amunyiga, yede guba, langi duwe guli, nguwe, eyo nchenyu tulesa, naga, mujitila. Imuntu, wagamubika ansi maningi, alingelesa, wagamubamba, iguba atala maningi, ngoyo, mbagabete, iguswa ansi maningi, igusiga. Atala maningi. Wagaba wansi maningi utegwa kawanja. Igutuleta atala maningi. Wagaba ndiswe utegwa sebo. Winda muruzi ya wabwe tubengwe. Iwana baresa. Ogo. Waga unka. Amen. Idewe sinariyawe. Wagaba mba inzila utegwa. Tugabore. Asebo. Uzwa umui. Kambo dapona. Mulapona nyebo. Ote igandi. Jindi mtu ajata jirengano. Tawwe mtu ugonja ujipandura. Ibaga sola nukuba, ipanura, baba, chege wa mzeso, yabo, orimbo irupati, oh, riandisi uwalesa, moru njoloma, agukuba, moru sagene, aruta pimigi, aruga mpango, kama manino, na andila shoma gampango, gatanzi, wakuti, iutina, iruisi, waga suite inki, edo mirengalenga, yaga mamga iguba, silembero, munisina, eyo, kujaga jomwa, balemberwa, mu basondogede, wanda, mugabunga, kaba sondogede. Kagwe mtu gonja ibusola kupandula olo uliandisyo iwalesa. Oh, hajigonji iguamba. Ejo, chaga tujitila. Ma, boboti mbogonja iguba. Hawero alia. Ndusi ya iguwe, iguswa kumatari jilo igusiga kumamanino. Nagari swegede, ujanyoga, utagwe bukwase, utagwe ibubotu, tagwe ibujatizia nchijo, halimi walo. Ulusi ya iguwe, wagasiga, akutufutula. Oma, obo, iguwe, oyo mwami wangu. Oro ndiyo ndisho iruwawe Obo mbubo tubuwawe Ino tujisima militi atandela kujiroba Na utandela mibuzo ili kumi ayosanwe Karimi Saa uye aguti jiri uleme kubanda gasi iwe jita inchitu Ziyabo anzi Diambungano Ii Oyo mubuzo ibuyo buyo Ngutari mubuzo wa malembe pere Ninchoveni ndajita ii Munene Tuwaberes antuomwe Banagazi wajisi imasena abo Eru inchoveni Balajita ii munene Ya mujitabu yo, yons inchito yanu, nzomugo nja, kavela lesa, uyomulongesha, kambaga hiyo.
All right, now let's see.
Ya, lino, atubone, agaga pandura triniti, mbobo timwana mbogo nja, iwukara ujanza, yarulio, watata, yago mberezezia, i, ulitata, igutina tabari ibantu, bobiro, e, imwenzima o yandwa, ejo, 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 Chiyo bunusyo, ikutina jesu wakati, nebo atata wangu, tuliwa mwe. Hawo, mbobo ti, mboba gonzia, ikuwa bobiro, mabona, lino, tabali bobiro, mwana kasi ilo mwe, wakanda ambila eyo, ndagali ikupanduro eyo, ikati, yebo, amuga intu wago, muli, muli, bobiro, nebo wabobo, muli bomwe, ndagati, pere leza, amwana, bali, ibu mbi iguswa, uli obo, mabona, ndagati, ulindi wenena, ii, Saa ulimuwene muka intu wangu, pepe nagati mpao, tata, amwana, balandene, jesu wakati, jindi, wandibona, wamubona tata, wawona, tata amwana, itata, wakali Jehovah singu zionse, leza, lakala, mjilao yitegwa, jesu kristo, oyo wakali mwana, walesa, unanigitwe, jesu wakali mtu, leza, ngomuya, ilio tagwe mtu wakabona ilesa, ujindi, ilijonse pere, simu ziyaru aleke, Watata waga murungurura Wagari wa Ibupange wawe Ulenge wawe Ibulesa wawe Ufunga Naga vete Wagari lesa Taga lensia Na Windirira Uguba lesa Ni wabobo Wagari mtu Wagari mtu Inanda eo lesa Mwagari ukarila Mbombobo Wagari kusena Wagukarila lesa Inogutina uyanda imagwalo Arijejo, mwesnevi walomga, ndijanine msali mago, 1462, ejo mjizodu, ndijanine, Efeso 1:20, mtu umiombi, ulijisi ibaibere na, tambiga janzari yago, ulijisi anodi, ulijisi yomwe gusurogu ya, ndijanine inchito 755, ya, mago 1462. Mugaisu neve, na mwijisi wotu, mga ba Efeso 1:20, inchito 755, mwijisi anod. Ya, sena uli chisi mwijisi neve, ya, vala inu, ilo jesu wakati, ndime, kabela mwioba na mwena wa mtu kakede ujanza, ya rubyo, ya ngusu, palimigabo ora, mumagumbi aguchulu. Ya, lino, la ingrida wambe ibutanzi, alia, jesu wakati, ndime, ndime, nguni wakali ndime, ti wakali naba imuntu mwenyiga yonsu wakali kuonzia kuli pandurura. Nogoba nyebo nomubala lexikoni. Amwambi, tabunabete imuntu mwenyiga wakali ikukonzia ikuli mwisya. Ngu JVHU. Ero nubala wasigolo wapati wa Hebrayo, tibaka kuonzia kuliamba. Eyo iteo jiaga oguya. Obuswa jindi na agaswana Musa, yagali JVHU, agobo, bagali amba iuti JOH, Jehovah, hele tariri Jehovah, JVHU, mwabona, tagwe uzi. Elio nyomati, Musa, taga gwenzia, igwa limbisia, wakati ngu, nguni, ngwe gwenzia, igwa amba, wakati, kateti, ndime, wakutuma, ndime, lino amla njirile, ndime, njipara, yamba, yalino. Iwutari iwuti ndagarigo na njobago ndime lino wakati eji jioba jibarusyo mwenzara nisyonse ndime dinamu nage jeso kanyu awa upoge yabusuwa obo wakati tuwezi kuti uli nyongene bala parleme uli musondasi musonda yamba unyongene tuwezi kuti uli nyongene uli musamaria ujisi daimona imusara johane ijipari ya 6 Eri wakati lino wambaku ti uli wakabu na Abrahamu kakuli uli mtu utaindi unyaga ili magumi osanwe ya kuwomena wenda walikulibonya ikujemba alini umusela uwagwe pere wakalibiyo magumi otatwe pere mulimu wagwe ikati wambaku ti uli mtu utaindi unyaga ya kuwomena ili magumi osanwe kabela wambaku ti wakabu na Abrahamu tuweze kuti uli nyongene lino wabona wakati ikatana kwa Abrahamu ndime ndime, wakali ndime imupati, kawa, wambira ababa chuta alwo, mabona, ndime, ilo jindi, mwagu ndibona, ikutanza, idiyarulio, idiyangusu, samba mbubo, baragago, alwo mugesu. Jindi mwagu na mwana wa mtu kakede ujanza, idiyarulio, yangusu, akubora magumbi, aguchulu. Bara igago lino, mwijesu otu, ibama. Eyo nchaga belika muli Kristo jindi nagamusa iguswa ubafu agumu ikaziga ujanza iliagwe elini yarulio mumasena aguchulu. Ya barago mwijisi babona yirimbo bonyabuyo ere walo mugo surwa muya usalala wakarungumana jagutongomana uchulu agubona ibulemu ugalesa na jeso gaingwi ujanza yarulio waleza lino nyo mwabona je leza taga gunza iguba ajanza yarulio pati. Mwabona, elyo jeso gaingwi ajanza, yawe yarulyo. Ijanza yarulyo, yamba iwami. Mwabona, umugwasi anyo iwoyo. Inuguti, iwuti, ndagaji spongerisi iwuzide umbongano na ndagali bichopo wa mshopo omwe, alimi mwesu nevi, wakabwesa iwusena iwangu inga. Gali ujanza, iliangu yarulyo. Mwabona, elyo yamba kuti uri, inga. Gali ujanza, iliangu yarulyo. Ino jeso ujanza yarulyo, wangusu, ino, lamba obo, awa, mwaifeso, yindi, na ipandura, wale kuchanza yaruyo, yangusu, yose ngusu, kumachulu, amunyiga, bagati, kuinde ibubuke iwawe, yape kwa kumansa angu, nijisingus yose, kumachulu, amunyiga, kigayo kamuya, mga yisi ya masi ose, wapisya, muzinari ya tata, amwana, muya usalala, kubai yisi ya iwamba, sintu yose, nzega mula ilila, mubone, ndi anyewo, yose, iusia umamaninu anyiga. Yonse ngusu kumachulu amunyiga. Poguli ogo, iutinaguli igalesa iuchulu. Ogea gunzi iliawe, poguti tagu ingusu, mwabona, tangonji igwa lesa umbi jonsi ingusu umachulu amonyiga dirimu chanza liyawi abobo nyebo mwabona ulimwi a chanza yalulio mburi imuntu iwabuzia imuguzio tajambi lino amulangi imubiri lesa walomuya inha mbanga kamusia abobo bambe amen lesa walomuya jesu walo imuntu alimi jesu wakali ilesa wakaba mumuntu jesu wakali mtuataka kunsia iwana lesa wabona walo muya tamugonji ikuwana muya tagwe muntu wakabonaleza kujindi ili yonse tagwe muntu wakagonja ikuwanaleza ilu andamba jaji tamuna ndibona pe tamuna ndibona mubumi ikuwangu wawanse alimi tamuga ndiboni pe mbomobo mubona oi mubiri ulungurura imuntu oi uli omu pino oi mubiri taujisi bumi butamani pere muya ngujisi bumi butamani Oye mwili, yowe da pere, oyo, yowe tiga lubo, mwijinkosia yao, mwulibu yo insege ya witi, mbo injila mubulongo, na Kristo, yagitwe abubuge, iutari, iusintanya, ibubuge, ngwe Yesu waga inka ansi, ngwenya, Yesu uyowe da, iutina waga inka ansi, wali wa masusu asubira, uyowe da, wajis masusu asubira, iutina waga inka ansi, wajis masusu asia, imutwe, uyowe tuga wajis masusu asia, umutwe, mwabona, Mwaro mboboge, jindu wa inka uyoria, lagabu za dogo tola ejo, utai jindi, jilamfu jainda, lagati kambos uti jindi, negali miaga ili kumi, aisambo mwe, ya uwamena, jindi johonse, ndaria, nivurusha bomi bangu, yati mbombobo, yebo, unjisi ya maseru, imapia, mapia, jindi johonse, bamba, mubiri, bamba, na ajagulia, jipanga maseru, abulowa, aguti, seru, yabulowa, liwamba, iuyu maga pati, njenzila, mbopona. Paoji tujimu, yere ikuwa, jini jonsi nkambu, iganduwe ikutegwa upone. Iguzwa upwa, chintu jimu ilafwa, ikutina walia, inyama, ingombe, yagafwa, na kufumbwa ncholia, alimu inswi, yagafwa, na witi, yagafwa, ukujiga, ijinkwa, makwiri, agafwa, ayo, agabamba, makwiri, alimu, jimo jonsi yabumi, ugonjabu yo ikupona winda, uzintu yagafwa. Alimu gonzabu ya ikupona, ya utamani, kambo inti, mwi, jagafwa, jesu, iutari igambo ya guti, wakasangana mungano, utari gambo ya guti, wakabisikwa, utari guti, wakalibanda una kristo, kambo wakasumina iumi, wa jesu kristo oyo, wakaswega maloa, ibuloa, wakachiruanduwe, alimu, wakamusumina mburi mfutuli wago, wajikaminina. Inamone, ndabuzia jeji, ndianda, mubuzia jeji, Amulange jeji, chibotu, ndisa, lagaji isi igali, tandisi, awa, ugamba uga gonsi, laluba ejo, choga amba jimwi, masenamwi, pere gaji, pao, rino, ndiaguti mwje Smith, tandisi na, ndiri, muzi, mugasu frimani, uwele kuse, gapati, nape, ejo, trifen, ndamu yeya, jindi, nagali musimi munini, urandi yeya, jindi, nindagali, gu, igali munini, mukafi, wamubili, masusu ahungene asia. Ndagali ikusoba na inyendi, oh, ndagali iwe ya kuti, ndagali imuntu mwotu uwelelesia, mwenyiga, oh, ndagali ya kuti, kuina umu, unga, wanduma, pepe mnene, perenda, ndagali yeena, ali yejo, nyamabona, perenda, lino, ndagali ya buyo, oh ma, ndagali ya ikuti na, wagonzia, ikubika, eji, ijintu kuswe yangu, ninda kaselemuga, ikakwa kwa, anchijo, masimpe, tagwe jintu, jindipenzia, ilo jindi yonse, Ninda galia, ndaga kumena, maningi, aguyuma maningi, yini yonse, ndagali iusala iwumi iwopia, mu, ndagali iwulia, kabichi, makwiri, kunyangu, anyama, mbubonya, mburi, mbwejita, sunu, yeyo, ndagaba muyumu, amupati maningi, yindi yonse, yindi, nega tandira iguwa magumi, obiro, sanwe, ndilalia igabotu ulino, winda, mwega jita iga indi, nyonse, monidisi, igusiba eyo, ndago nja iwulia igabotu, toonse, Tuajita obo. Pele kambo sijiri. Mwesu igan. Pao igutina. Igiria ziagulia zibotu. Kunji wasio mavitamini mabotu. Azintu jonse. Eyo. Mwindira igulia. Ndira sutana. Ujebuje. Eyo lino. Ndibora iwa. Imuntu otimen imagubo. Kialubala. Aguba. Amfi. Amanza. Kasutene iluganda. Ibusu. Gabungu mana. Mabogo. Kati mana. Museni. Chiyo mugubuga. Harimi oma. Kambo jiri obo, utina, nibugurusha ibu miwangu jindi yonse, ndanoria, kambo jiri obo mpao, utina, ndichila manzi ibuswa, mujicha, kuya mkwabegi, ya grazi, kamera ya kwana yisela elyo mpao ikutalika uyansi indi yonse mubusena wakutanta alimwi mbwendira kutira yakupambana kuyansi pawe elyo tokonje uyitondesya munzira ya sayansi kuti na wagere kuchita eri ndi phoko lya chinthu chileke yakutondesya ikutileza wakasalira jalo mchipangano leza wakatubona ikatubora namatala anu abajembere ndisa bamwi barumi banu banu abamaka inthu ibanu ndisa bakafa eyo taji nyonganyi chili chonse haleluya bakasabuka buyo isitizyo kuthala ikabalindira nithopeni alimi basukamina kuba andinywe alwo mbambubo chayo bakachita basukamina iwanthu omwe alwo mphaibe yakati balayita niyu yakunsi lyachiphayiro ngayomphorola mwami jindikira mfumuti mwabona tabali muzimo tiyabo ziruzi leza taya tupamba kubaba angelo wakatupamba uba barumi abanakasi tiyakuba barumi abanakasi yonse mphambo tuli ziphange ziyamuphambo ubaresa tulakonzya ikuba ibarumi abanakasi yonse phere nchinziyo chichita mwabona ndisa uyeya ejo jindi waseremuka kuchiphayiro yebo amulumi ikamba ikuti tulakwezana ikuba mukainthu ukwethwe chamulawo akuphona anthu omwe mujimo chisalala chalukathano olu eyo ilusiyalo lwaleza azimwi alimi bonse bulungulusi ibwano momupha khapela chisomezyo chisinizizye chapambwa chinthu chitanzi mulisi mthalika ikubona nyopera lwano ngakali thonkhomene amasusu abalama ama ameso abo asalaluka manini abulu na meso abulu na kufumbwa mbwakapete obo muka mulanga wakenda kuswa wakalanga tata lino lola makuko ikuti ajoke elyo kuhinde ikaindi vatalika kuti imana bama vayakuba amphwi kumuthwe yonda masi ikuthalika simwi elyo kuhinde ikaindi wa lawunkha na ngoyo wakaunkha chakati chinsi yiindelesa nakubona kwaimphwi alya wakati chachicho eyo ni nzira yakuyanda ya lufu pabora pere tokonje iwathola ikusikira ndakulekela ndaye ya chobo lesa wali kulangira ansi jobo wakalizi kuti lesa wakali kumuyanda iyamubone akonzya ukuthola wati uli muchisi mumanza ako pere uthamujayi ili mphawo chinthu chitanzi mulisi imakuko akathalika uyansi alimi winde ikaindi wakafa chinzi ejo chakachithika lino mukubuke thakukabe inthu yomwe ejo ikozyenya kulufu thakukonje ikuba inthu yomwe sikozyenya kunyika eyi ja yejo wabona wakali kubohora inda uliyando lwaleza wakachisibomi pa ilufu lwakathalika ukuthola ansi kuti ansi yakulya azinthu yonse ikunywa muchobo ngonya wamanzi inthu yonse phere lufu lwakathalika phere chikhwanikiso ithalikite kale ikuba haleluya mubuke muyakuba abumi alwo alimi thakukabe lufu na ikubula yimkhozi ya chalufu na musala wakuomera na vasunkhutha na chilichonse ivatafiki vayakuyimikira mukuoniki wakwe ikulondoka kwaliyonse haleluya ndi ejo inga jabamba uli onse kuongolola ikaphati yindi wasika umusala wangu musala wangu ndayera chindwa myeye phinda lyonse mulipyo achindi yakuchintcha umuchobo nyomabona mwathalika kulipusya ino chinzi chonse chinzi chekachitha ndachapukira ansi awa ndayeya ma ukotu ino paunkha ikuli imwami hawa mphendi myaka ili makumi one alusere yakukomena myaka yopero imbi njoba wachisela ya mwanda ndipyo amulange ibyo anthu ivachontho nde wina ndiyanda ikwina pali mamiliyoni amamiliyoni ambi lesa ndikwase ndawusa insoni nokuba uliri wangu ikubohora imunzi wokuphumuna ikuyeya ibuthebusi wabiswa khapela lathebusi mbaje mamiliyoni musibi amause bali mukufwa abusuba swilira wokuyitha iwapo ngayitha kuyolola amasiku akuba mpha vaheteni vanini vachethe ngapamphorola kuthala munyika obo mbabohora usyulu ikabandikwera alimi alimwi kuyimikira okuya kuphuwa ya ndeke oko khulakachitha ikuba basimphi okuya kubathanthamuna wokumphwabwyo ikano ka jesu khristu Ino pawa inga, twa gombelela, ingusibia mumitende, azintu zionse zimbi, iwichana imasena imabotu yogo, ambabo, ukarigila, u, sangabalisha, iwotu, dapati, akwimba, iwotu, balabora, ndi aguti, yirigabotu, ayaswiri, ulushomo, irwangu, neguba, oma, ino, inga, jatuna jingila mfuguti, tajirusi, ino pawa, triangle, iguswa, umyanda, yama perioni, ama tani, azyagulia, muzi, ngungulu, alimi balo, ibantu aba, bala, yitambula, ya ukoman, eri balo, nzirenge, zyanyiga, mubonya mbolindi swe, ma swebo, ejo, tajigonji, igubelega, obo, waji indi ilamfu, lapati, yalino, nguni tata, itata, amwana balibo mwe, amulangirire, mwini Johane imutanzi 5:7, yagati, Ulibo tatwe ibapa bulungulusi uchulu, tata, echwe, ulimwana, tata, mwana, amuya usalala, abo tatwe balibo mwe. Ulizyo tatwe zipa bulungulusi mwenyiga, alomanzi, ulowa, amuya, lezyo nzintu zyo tatwe, ziagaswa, umubili wa Kristo, ibagasa urubasuwa we, manzi agaswa, urubabwe gaswa, mumanza ago, ndapa imuya wangu. Hawe, nzintu zyo tatwe, ezi, zyo tatwe, taziri yomwe. Pele, zila sumina na mwini jomwe. Tata mwana amu ya usalala. Johane Mutanzi 5:7. Ilati, ezi jotatwe zili jomwe. Manz ibulowa amu ya zila sumina na mwini jomwe. Igutali guba jomwe. Pele, zila sumina na mwini jomwe. Abobo tata, edo jintu jirike ejo mwiri. Chogwenge iwujita. Indilesa, nagonja. Iwulibona imweni. Igutibu inda. Mujisubulo. Oyu mwiri. Mwaga inda. Uri, baba ula, igulasya, pawonya awa, nyo mabona, mpao iindi, na, bona, obulo wa, igabwi mkwi agati, igangwe alubeta, neri ichi iyawe, igati, ibuswa, wagulia, ulingwe, obuswa, uyagufwa, elio awa, Yesu agati, ndi, pere, nagatola busena igwabo, wabona, nagatola busena igwabo, zenamula gaga nugangu, gabusi umwe, ogo, pega bona jirengano, jamwanagasi, Mubiga pati, wagari muganda oguya, hirio, nagari imu pamulandu, gati lesa, kambo nsi, ugunyonyo nibuyo, ibusena, hao, wagandi tondesia, mabwana, hirio, nagenda ulingwe, nagumambira hirio, yagajitiga. Lino oi mugusio wangu wa mamanino, sena uye aguti, wendela na umakwalo, uteti iwa chuta, bayo, bayo sumina Kristo, gautana wabuyo, uwe mpa wambungano. Ndila shoma nchobeni iuti uwe mkwa mambungano uimuze so wangu mabona ere uti nituwa ijisi hindi nituwa utola mawanswe pere ya hindi lila una hindi lino amlange nishoma uti iwa chuda bayo mutamura Kristo bugubora iwawe iwabiri dinamu yeye ikutegwa mtu azibe jeji meso esu ago kwazi kwa na meso abo ago kwazi kwa ikutegwa tutambule bugubona iwesu Uli onsi ulizi, makwalo, alajigana na ejo, sambo mbubo, haulu, latuambila, iguti esu, iguti, twagali, bofu, uteti, bachuda, bago kwazi, igutegwa, tutambule Kristo, mwabona, alimu tulisamu ya olifa, ya mushowe, ejo, ya gasomegwa, mugati uinda, kugusabwa, musamu. Inungoi mzezo angu, ya mupabuyo, bayandibuzia, sena uyeya, ino, nje inzila, mweya iguti, Ya ujetiga, tanizi, ufumbwa mwajibete, njilima simpe, urusi yalo uwalesa, aluse iwawe, tiyo bago, mwabona, urusi yalo uwawe, ufumbwa mwajibete, weanda, tegwenji uje mwisha, pere, mbobu mweyeya, nishomaguti, tuli uji indija mamalino, nishomaguti ibu karo wabamasi, uyabumana yonalino, nishomaguti, tuli umajalilo. Alimiri nuba juda, zezi ntu jubilo, zegalubila, uba juda, wagari uofu, tiwagari kuonja ujibona alimi, kambo ya kutibamasi, ujinti yomwe, zinde zinje, nagamba ula, umujuda, kubentu nhaba, mjizi smithi, saa, mwuliz ejo, mchagamba ulindime, ogia, uli umwi, wababo, ba israel abo, masena, a israel ogia, oyo, mwuzio ujatigizia uponesegwa, iwa mtu mofu. Yeru wakati, togonji kwa baura, bajudamu, togonji kwa baura lesa musibela zio tatwe, agumupa, umujuda, umuamba iwa tata mwana, amuya usalala, igati, togonji iwujitajejo, umujuda, tatuli basimituni, igati, tulashoma, muni omweleza, mwabwana, yeru unkawa ikupanga ilesa, mwabu tatwe, leza itata, leza imwana, leza imuya usalala, nga wukwazia, umujuda chobeni mponyi awo, kambo ulizigabotu winda jejo ejo inga jagwamba iwa simituni ya masimpe ibu ya mbuli mituni mwibede ujisi tuleza totatwe wede babamba iwa ilesa omwe iutari tuleza totatwe maofisi otatwe alesa nguonya mwabwana lezo wakabelega mujimo ya tata wakabela mujimo ya mwana harimi ulabelega ino mububanze wamu ya usalala ngulesa nguonya ako kegambo tukalaira ikubisya musina ya tata mwana mwe usalala kambo takuli musina ya musina utali imasina ikutali mumasina na musina ya tata musina ya mwana musina ya mwe usalala pere musina ya tata mwana amwe usalala mwabona ikusimalesa omwe mukuba Kristo mwabona obo mgabede tukonji iwa inzira imbi mwabona Elion Paul kutina, jio unise Yesu tagirusi, kukuti Petro abamwi wa apostolo, agaisha yitu itarusi, kambo, mtu onse mu Bible wakabizi kwa musina, ya mwami Yesu Kristo, tawe mtu omwe wakasura ubizi kwa, mulitata, mwana mwia usalala, ninjisyo ya katoliga, nagonja kuitu ndesia, mwaki abo eni, alimi lexicon ya abo eni, azintu jonsi, kayanza kabusumini, kwa katoliga, Igutari I, igutari injesho ya Bible. Erotawe mtu, naba imani wa ingawandi, wakabizi kwa musinari ya Yesu Kristo, utandera miaga ili nyanda ya jisambomwe, igutuagulofu, lwa posoloma manino. Hindi, niatagari kuitwa, kwalo igutegwa England iga hindi, niatagari kutegwa, niga ya bandero. Ogo, kurega suita isina, wakabizi kwa musinari ya Yesu Kristo. Ninzi, niaga musandula, niatagari gayuni, iga sipalo, Jindi ikuti nanda gonzia iweye ya, ikutari musalari angelo, ya gari sina nze iliawe rino, agnadabas, musalari, agnabas, ndashoma, mwole gabede, segoba masimpe, azina elio, rino. Pele neguwa, baka unka kutala, mkabela wajisi, kimi ezi, baka itaguti wa angelo kambo, ibantu, bana, asiria, abamui, bale, usia, iluganda, elio aba, bamaguwa, baka jisi, masusu, malamfu au ngene, atuba, masusu, au mutwe, atubuluga, Anglo-Saxon, nyomolisi, meso a blue, elio bagati, bagali, kulibonya mburi wa angelo, mkabela, baka itaguti, njiga ya ba angelo. Ili mlanda wa mwami waga inka yutala, wogu ya kabela wakari ugamba uga, mwami wabo, elio, wakari kede abo sena ibupati, wa mwiru anze, nagari igubala imagani agali, ankago, utale inyindi ilanfu ya inda, elio gayuni gani ini, waga urugela, mwumumani, aguchoga, kabela imwami, wakabusia imugusio. Yeno gaswi daguli, alimwi, Gai nkaguli, mwabona? Gai nzila mwumumu ni nkabela, tuwagabona alimi, gachoga, mwumudima, saa eo tayiri nzila imutu, mwawunka, wagamba, pere ino, gari nzi, yagatana igwa nzia igusiga omu, igamba mwagamba usi, mwabona? Ejo, yaga chata imwami, ere jifumo, yaga tobela, walo abenganda yawe, baga pisi kwa musinari Yesu Kristo, mwabobo? Baone nzi imutu, mutanzi waga sola, usasaira, na, yusola ubizi kwa munzila ilionsi, Musina ya tata mwana mwe usalala. Mwagali mumungano ya katoliga. Usansairu ayutanzi waga sola ujitiga. Mwagali mumungano ya katoliga. Igutirwa ayutanzi waga sola ujitiga. Mwagali mungano ya katoliga. Imungano ya protestants yonse ya gabizia mubaibere apostolo. Mwenyigisia musinari ya Yesu Kristo. Uligonse amuchane ibu ya ubusina umwe au agali. Yili yonse ijimbi mwabona. Inomulijeji jini yipati na abajuda. Tabagonzi, nagabusia oyo rabi, nagati rabi, saa inga, tabaji umukulinduwe ushoma basinsimi. Wagati, ndaga shoma basinsimi. Nagati, mwili isaya 9-6, wagari guamba nzi uteti, kulindiswe mwana wasiarwa. Wagari guamba ni, wagari guamba mesia. Nagati, mpao mesia, uyagusiarwa na, uyagusiarwa. Nagati, mpao ikutina, uyagusiarwa. Walo uchesi, uyaguba abanyina. Yoyandiga ikuwa abanyina, alimi yoyandiga ikuwa awesi, awalo bagamba, nagati, nincho ben. Pero saa inga jabaji umu kulindwe, ikuchoma ikuti ejo, tajigabi, ikuti leza Jehovah imupati oyu, wakachula iwi siru salala, taga unja ikusiala oyu, mkwanda kuinda usiarwa unjoroma, mwagona, ngoye mbwede, wakadipere, togwanji, umubamba iwa tuleza totatwe, nagati, tari tuleza totatwe. Ndagati, mbusu wangane nzi, mesia, mwaya kuba, abo uliresa, wakati, uyoba lesa, ndagati, lino wajingwa, kuleza, ombombobo, wakasala kudambira kuti oyi munthu wakali mubi oyu Jesu wa Nazareta wakali mubi ndakati Rabbi mbakuti mbakali mubi wakati magoro anu enu akamba kuti wakayinka mumunda mapopwe mukuzwa kwa sabata akuweza mapopwe ndakati lino Rabbi uri zikapotoko kuchatikiziya ilu kwalo iwinda ejo lukwalo wini wamba kuti nkwamulawo kwamulawo kumunthu unka akuli imapopwe mbuli mbwayanda pere uthabike imusaka iyakwe akulithola milawo iyandu ini Rabbi ili wakayimikira alya anini wa kachishoma khambo wa wakapha kumboni wakati kumane wakati chinzi chakachitcha meso a Johane ngati mbokuti mbochichita ndakati musina lya Jesu Kristo takazi ikati thokonzi kwa abaulaleza musibela ziyotatwe ndakati wakati Jehova wakayurwa mumuviri Rabbi wa obombwa akapete wakati Jehova mumuviri zina lyakwe lini yabunthu elyo yakati isina yarunonuka khambo thaka kwa isina ilini iphedwe unsi kujulu imunthu mwakonja kufutukira winda ibuyo muli elyo isina yarunonuko mwami Jesu Kristo mbambo bo wakalilesa ngulesa yakubalesa waliyonse mbambo wachomeni mwami Jesu Kristo ino ndi ashoma kuti mbungano ya bamasi yakufambana iyo kuzulira wa mubiri wa mbungano ya bamasi imilyango akati Yesu akati muli Matayo 24 ndilakweza ikugwaro lomwe ashonto wakati wayolya taula malambo a Jerusalemu kusikira ibubanze kwa bamasi bukamanizikwe inamulangirire wakaphedwa amwami Yesu Jesu muli Matayo 24 iwu tikachuta payakuswa mukulanganisidwa payani wakati kaindi mwasinsini ibabale wakati kuyoba imphwidi ziri imakumi ali jiroba zijinowabikhilidwe pamajuda ero mesiya iyakusika sikwami nkhapera uyosinsima akati ka mphwidi yaku 70 yalo yakali inyaka ili jiroba yakunyonyono akati amulange obo mucakatondokete Jesu wakalambauka jikhamilina nyaka yotatwe ejisela yomwe nkhapera wakalambulwa phere uli yotatwe ejo inabowola mchonjo mukusiyo umbi awa uli nyaka yotatwe ajisela itana iwahambirwa mbabo kuba juda yerede kuba ndikuti na muyokweza chiyokonosiyo yiphati ya 7 Yohane wakabona bajuda bali ziulu ziri mwanda makumi one abone bakagwarwa bali mikuwa ili kumi aibiri ya bajuda mwabona nchephandula nebawoko jiri munsi uyawochithika kwakubora lino amulange mwachichipotho athana kucha lino amulangirire nzira mwachizunguluka lino abo bajuda bakukhwazikwa lino abajuda awa bunji kwabo awa balibuyo nyebo munisi bwapete bajisi bufupi bwa nyika elyo basi malibuyo uyo alimi nkubonse khokonja ikujana ikuswa ulinjijo mwabona khapera basi kakomokomo abathu chimwa kaphati alimi thapakaswiriri abo talimbapo mayakali kwamba ikuti na mukalangise ndino amasi ndinamulangirire kuchiri nyaka yotatwe achisela ya bajuda aba ndino Jesu wakati munzi wa Jerusalema yolya taula kuli bamasi ikusikira kumubanze bwa bamasi ndino no banthu nomutachitobi mumabanze ino kuchatikisiya chejo kusikira kumubanze bwa bamasi bukazolezikwe ndino chindi ikubanze bwa bamasi wamanisikwa chindi cha bamasi yamana pao imunzi yochosekwa ku bajuda ilo Jesu wakasumana iwamba iwutinjalani ngati chindi mwakuswa anzi akubona imusamu wabukuyu ngawubika jalema alimi onse masamu ambi ngawabika jalema ngati mulizi kuti mainza aswena ngati mbonya chindi mwakubona izinthu esi kazichitika muyozi bakuti chindi yaswena umulyango khapera ndamwambira inchomeni kuti njalani tayikamani ikusikira zinthu ezi zikazolizikwe lino akali zilangira ezo munjalani eyo ejo nchakali iwambaula phephe njonzyo amuswirire wakati injalani eyo yakubona imusamu wabukuyu ngawubika idalema ndinamulangirire pakali isamu wabukuyu amasamu onse ambi lino mmachu ambi kuyoba lukubolosyo wabonse kuchindi ejo lino amujilangirire eji sisimi inzira mwachipereka mukati akusangana ikapothu jakulondoka ndinamulangirire onse masamu ambi gabika madalema awo lukubolosyo imusamu chindi wanobika telema lyawo ndikubolosyo Samba mubo, ino uliwa skolezi. Mwe, wabasinsimi, iuti imusamu, wabugoyu. Yonsi, wabali iba chuta. Tulisi obo, mba chuta. Halimi ya mlange, chwele, gindi, naga jendelesia. Wakati, ejo tingo, chwele gasia, insabandwa, ya wakivya. Ejo insabandwa, chwele gasia, jisozi, ya galia. Ejo jisozi, ya galia. Iuti na mwalangisha, ejo nchuga, nchijonya. Zibela ziandene, tingo, insabandwa, jisozi. Galon kauga iwomwe, sibela buyo, ziandene, ziabumi, bugago. Inoma njirele ago, yauga, mkagonya, yaga tariga igulia, imusamu, oyo, baba chuta iga indi eyo, gaga, jusia, harimi, yaga tariga, gulia, agulia, 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 mane, yaga jeta igwa jifumpo, pere mpao, wakati, njoo bosesia, mwamba mwami, yose miyaga igingo, yaga lia, do, eyo, njoo tangas, iwantu, iwangu, mwabona? Inomusamu wagari kwa igusika ansi Amasi lagasumigwa Manichijo obombini Ya tuwerede iguziala imijero Inojindi jama manino ya siga Edo tuyabuya ansi Kuma manino imtinanda jibuwa igabotu Maganima watu Tuwerede iguba lubugurusicho Ilojitiga Ino sena mwagari ziguti Ewendebela ya jichuta Indembela ya gaindi winda Mwenyiga Edo yagari kede Itabelegi iwa miaga ilisturu Jabiro Minda eyo, ibutandula, jolo, jebilo, nyanda, yosani, indemela ya juchuta, ya nyinyesi, ya simbi, siri jisambomwe, ya Davida. Tawe, niaga pepela, yuwa miaga ili, jolo, jebilo, nyanda, yosani, ibuzita, ugutorwa, wa, mubabiron. Ilo rinu kambo bolero, wa Roma, waga bendelesia, ilo mesia, waga siga nkabela, waga igaga. Alimi, waga mwaisikwa, yone, ya giga, kere sena mwarisi. Muganda ganimi, ibusu, 1946, ewende mela, ya gachogela atala, ya Jerusalem. Sena mgalisi, muganda ganimi, wabu 7, 1946, angiro mwami, wakabuna gila ulindime, ibusu wabu gatobela, atala awa, angundi tumina kunyiga, yonsi, uyu tula, irubu gulusho, museni kukanya, iwa tobela, jindi ewende mela, nyaga sumpuwa mu Jerusalemu, mburi, ibupila, iwasuwa, imasigat ayo, angiro mwami, Wagabonegela awa mu United States ujindi chijonya jindi mwagwona imusamu abugoyo amasamu amwi igabika derema nanga baye nyenyesi kailengerera anselo awa kumulonga ohayo nyela minji yainda jindi nagati cheji foto yanguwe awa neguba jindi naga seruga gati mulumbe wago yoyo tuga mbuli sikusola wagwora gwabiri mbuonya mbuli johani mbaga ituga igari sikusola Wagubora ikutanzi, ilanga, ikunyika yonsi, wagafumpa rupugurusho, maumi asioru, times yoru, asioru, rupugurusho rupati. Bonse rastula ulao, mamu bonse baindene, ujesi mbojesuwa, mamu gano mapati agati, imasuwa apiri sande, amana, perejindi, niwagabona imbungano, daitariga, rupuguruga, ibantu, banamalea, bagayutai kufumba imasu abo, Charles Fiola, nagagwesa iwusena, pere, Wagajimete ikapati abobo maga inka apiri Graham. Inulisa wakatola apiri Graham na mbugano ya baptisti ya gajita kabela bonsi. Naga mbungirira ilo apiri Graham tagali mugamba mugange mbuli. Imuwesu nefiu mga tabede abobo kujimu jaguba mugamba usi utaligu pepe utali obo. Kere ino chinzi ikagajita uyita ijintu ijipona alimi onse mtu ula ibungirira agu unganina. Vili wamba ijintu nchijonya. Pao, baga yita ujita. Halimi, ya gerete ujitwa. Ugu, ya rifia ichi ya lesa. Kebaga jisi muya. Wagungirila abobo. Baga wesa ichi. Yagu wungirila abobo. Baga yita edyo pili. Imugamba usi wajwi. Motologo kabela. Baga wungirila abobo edyo. Jagabika. Basitulengwa ibatontola. Mumuru ndano wabo. Ilo jirenge jinda kukambia, kwanise kwa wapresa, ingusu, zimwi, marere alesa, vikaje mbungano, nabuhinda, abwe mpa, ujisi imafuta, mulamu iliawe, amubika, muruguruso, mabona, ilo mbungano, ya tulengwa itontola, ya gajisi kuguruso wayo, ilo njei, Israel, yinyona, haruguruso wayo, nijisi filmu utala ogea, nganda yangu, njoja lino, maminichi otatwe, ikutandila agati gamasigu, ilo tuijisi pegu pegu, Jababu bachuta, jababora mugati, Agabora mugati mwagajibona mu Luke magazine harimu imato galongerete ibusiga ibuswa kunsi iweni mu Iran bagusereru obuya galuba chuta tibagasi ikuti Jesu wakasola ikuba anyika ikakaunka unserero obuya mukutorwa mu Babiloni kukonse kobagasi gonse ibagalima mwagajibona mu Luke magazine na Life azimwe Bagali kuni magubereshya bereshyo yagayindi yazisamu ero jindi nibagabona ezyo indege yazinjira bagayeya chejijo kambolesa bagabambira kuti inga yoba unselelo obuya alimi yotowa ikujoka ku Jerusalemu ahama baba esikwazi mbombobo mbaba we eri wachuta bagati chejijo bagatamuga ponya awa kamera Wejisizi pekupeku amaji aweni kubabusi abusia bagasiga ikuswa kunjiga yonse bamwi ibabo baga pete bayandwa ibabo baga jembeala abalo bofu abasunkuta yelio bagari mkusaruga ikuswa mato aswagu sibela yonse zindene chanyiga gababora muga yelio baga tega kwaga imyara mumasaga ikuswa ansi elio sunu ibaga chana chusensa kwa manzi Yeri nchisi iye pati, ibarimi iga pati mwiga, yewezi rukwide, rejisi ibu kubi, maningi iwe inda, amwe anyiga, wabika antomwe, iwa chuta, balimu kubweta, yeri sisi iguswa kumesu abamasi, pere, balimu kukwekwema mbole tuba. Gagati uli mbabo, mbabo baga chuta, gagati saa, mchogela iguso kida, mwiga ya kuseriwa, igati, tuchogela kusobo na mesia, ino ulari, Wete igwa ogono, mwesu jindi wabona, imusamu wabogoyu, gawika derema iyawo, wakati, injalani, taigaman iusigela, yonse silasulile. Amulange lupukulusho antomwe, abasitulao, amulange lupukulusho antomwe, ambunganu, amulange lupukulusho, yalunjira, abamachuta, balanjira igwora, iwa mesia, imbungano, mbungano izwi demuya, na winga, yasimbi amafuta, mumalampi abo, bayawunka, ujiraru ya mujato. Ibajuda weochi, eji, chejo, goyolesa uesu, ngotakali kulindira, pao ibana, ibarisiulu, zi imuanda amagumi, one abone, pobabede, abobana, rasrai, bobaga, nunganina, mbaba wachuta, igaba inki aria, bayo mutambula, ibagati ngoyolesa uesu, ngotakali kulindira, bayo mubona aguchi, koguli, kogashijana, koguli, kogashijana inembe, mchanza aliagu, wakati, nagashijana munganda, yabe nsuma bangu, bombobo, Inganda yabe nsuma bangu. Ino, uyoye tanzi, imbungano yabamasi yotogwa, mugulemu alibi nabu inga, uyogatwa kuli Kristo, mbobuti Josepha, mwagari bununa, gubantubagwe, wagamuaya, namasi ons, iguswa, ubusu wagwe, wagajitancho hyo, inzi joji tiga, umusharizi orunyungu, wamwanagasi, tumaba, wagapila manzi, iguswa, mwolomo wagwe, utagwane, yesu wagati, Bayabu soywa mumutima wanze alimi uyobago mwaga agulira aguru mankino maora mapati agupenze kwa amasugusyo yobo olera imungano yabamas. Jinzi yo yitigampao jindi jimo yagukita rushomo yagusiga jindi resa agu kambula zinjons iguswa kubachuta utala jeso yobweta mburi Josepha mwaga jita jindi nubaga mkwa Josepha jindi naga mwesita gons Balindisi ibagwe, asintu yos izimbe, akubona Benjamin imonini, abalo, igaba ibiaria, abalo, igabe mpa, kambo, igabucha Josepha, baga yaguchi, baga mucha Josepha, kabela mpawa, wakari mkwi unembo iliabo, wakati, ndime Josepha, ngiri munyogo, bao, bayoga nkamaga pati, ngu Josepha, lino, kamusiba, minina gati, ndime Jesu, ndime Mesia, wakati, oh, ma, lino, tula tambula, Jose, jaga jichua igulemu igwaresa, tajigabi, ya, wanzia, gomoga, mulale, mufalase, ya farao, Josepha, gomoga lambabo, amandia kusigira, Jesu, agabore, agachuta, mbaoma, iwafara, agutulegila, tulamasi, iwa ajove, ya gunjila, yoba wola, ya muambira, ya kuesa, abo, agachuta, mutapengi, balo, igachuta, bayo kutuwa, imunene, Erete igwa obuya, ilongomu sesu angu wanchijo, segonji igujibona, ambi mulukwaro, wede, iguzibamba ziotatwe antuomu ya rubo, wede ubamba ii imusimbi uona, imbugano, ya usinabuyo, ya guri ambilila ilozo tu, mwabona, wede igujana imbugano, mkuti ibaju darutanzi, oyomuntu, wakofazi kwa inchaweni, igali ndira ambali, wede igujana intamu itowela, atala, uri musimbi uona, walo, wakari, sibutana nyala agonka ibuyo aguya kumbungano agusangana imbungano amulambwana imubotulogo owerede kutana imbungano yakumuya uwemkwa nabwinga ngoyo ulinhwi abo ibantu botatwe tokwanji taba nyongene nokuba bonse taba bozienye ikutali ibakamboni ba Jehova bamba kuti ikuli ibali isiolu zili mwanda amakumi one abone balingu nabwinga ogo takulusi abo mbachuda mwabona ngoyo nabwinga ibachuta amusibiwona Eyo, abweza bonse akuti bonse botatwe bali mu masena aindene bonse bali imisera yotatwe yabantu baindene masimpe tabagonzi bonde Jesu akubweta unyika ibachuta inombani ibasige ibatempere eryo jindi Jesu akubweta yobo anabwinda Jesu labola musindi yotatwe Bagabora jindi jitanzi uzono na imbungano yagwe yobora jindi jabiri uzotambula imbungano yagwe yobora jindi jatatu antomwe imbungano yagwe mwabona mbombobo abobo gonse nkubora omwe ikupati ulondogete uleza onse omwe mupati ulondogete ngu Kristo omwe onse imupati ulondogete mbungane omwe impati ilondogete nununuko lomwe ikupati ulondogete Ndu Jonsi, njibora utrinity pere Jonsi, jiri yomwe, mwabona, tabali ibantu botatwe, ikutali ezi yotatwe, walo muntu omwe byo, imugane omwe, mubiri omwe, Kristo omwe, mwami omwe, guli gonsi, alimwi iwinda, muli gonsi, azimwi, mbuli ezio, Jonsi, yomwe, imamu amalongese, na mugi atawa jindi jira mfu ilogo, imwami, mugu yanda ilino yutina, Na jana igusiga alugo gu maswa a masigo mashonto na masigo musondo na yintu yemwe buriyejo igutina mwe mbere tanoje si yintu yemwe umwe wawe njosola iwingula e awa oh urimi nibotu yapati awa manga ibanda iwingwa oh abayanda inchobeni andi lange lange alugo yakukwamba hana inchobeni yarutana igupa igusangana umwe mbere amuswirire byo uri e Hari mabwempa inomabwe I mean Nancy mujyo bonus yo 21 oyongome mubotu pandura ibanyama bone bajyo bonus yo 5 ngoyo umbi mubotu mbani ibalu bali magumi obiro abane ngoyo umbi mubotu mwabona ino katambo gasorora pyu igamu matali yo 38 gakali kwamba nsi mulaya bagamuka akutola mugamwana wagwe akupona ngwe mbuli mufule akwamba mulo aku yutuga eryo mpao yindi mwana nagasiagwa baganga igatambo kasarara pyu ujanza eryagwe waga gatonta eryo mpao bajogera mugati umwe utobela ubola gume yagwe oyo ngumwe mubotu masimpe uli obo Nyezi sipego zere de iutumwa iwanga elufu babagamboni mwejo kuno si 11 ntei ndi Musa Elia nwaga bweta ubugurusho uri abo bali siulu si mwanda amagumi one abone ninzi sipego amalangirire ikuti ninzi oyo mubo tukapata bayakuba ikuli basalali bagumana nyaga iri yulu ngoyo umi mubo tu mulombe sa lela inamuchobonzi omubiri ngoba yakubao Mbobuti mbotu yangu betega bangelo. Kambo nzima susu ajatikizia bangelo. Mbogolinto batanzi. Mbogoli ya mbogolinto batanzi. Imwe mbotu. Mbotu logo. Imwami ya mlongeze ndashoma mwami. Patunijia iguba anto mwe. Kukubandiga intu ezi. Uonse kwa bulemu iguwawe inga tuwa impana. Amizezo yao pere. Ndo amba. Jitu yomwe. Utina yon. Mwaba. Aru tangaro maningi. Iwa. Iwi mwa mbuli. Mboni ganana. Magani ayo. Tuli imuguba aji ndi ibotologo. Amen, amen. Ya, mwami, amukwase intoweni lino, mutalubi, ikuswangana, ya pepele, kamusunevi, lino mpa, WLRP, mujibero, useni, anaino gulogo, koteti, yaba neveo, alimi, dirima simpe, bayo mukwasya, mugayase, aguba suirila. Ya utina, dagwenja, ya utina, mkachoge muje indi, Na ikubona iuti njo jogena njo tumila muka intu iuti na mwami wanizimizia iwo imwesu both ways uyandwa imudala ndi nyebo nyonse alimi ndiyo jega masigo musondo imwami amukwasi elino alimi imwesu mwembele bora okuno anini buyo akumumulegela ikwesa ikuswangana
And don't forget the family prayer Jesus wants to meet you there. He will take your every care. Oh, don't forget the family prayer.
Mwayandeo, mbangaye bapaila mumanda anu, atubone, bonse, bonse, uliga botu ogo, bamukala, igunsi uliresa, bamu, uloma, nubana banini, leza uyo mulongesia. Ya, mugesu nebeo.